kukwazi ngakumbi malunga nesikelelekileyo inkosi yethu, kwaye leyo yeyethu injongo yokuhlanganela apha yeyaloo njongo kunye ngoku nokuthandazela abantwana bakaThixo abagulayo, kwaye ngale ntsasa sibe nesikelelekileyo intsikelelo ephuma ezibhalweni. Sizama ukuthabatha ixesha ngalinye lenkonzo intwana ye ndifundisa encwadini yamaHebhere, bendisenza iqela lezipheleleyo iveki ngoku, kwaye ngoku ukuba inkosi ithandile siya kuqhubekeka ngolwesithathu ebusuku emva koko kusasa ngecawe kunye nasebusuku ngecawe ukuqhubeka okoko kusafuneka ndibe lapha ngeli xesha, hayi imvuselelo kodwa iyimvuselelo umhlangano ngexesha lethu lesiqhelo lasebusuku. Kwaye ke siyavuya kakhulu kakhulu ukuba neli xesha lokudibana nezethu ezilungileyo izihlobo jikelele malunga nezi zixeko najikelele malunga nezixeko zeFalls Upper, kwaye ukuba kwenzekile sibe nokuchitha umhlangano okanye into ethile, ingenzeka ukuba inkosi ingasikhokelela kwamsinyanana mhlawumbi singaba nobusuku obumbalwa mhlawumbi ejimini okanye into ethile emva kwethuba. Ukuba inkosi ikhangeleka ikhokelela ngala ndlela kwindawo apho sinokuhlanganisa abantu bethu kunye, kwaye sibone abantu njengoko besinyuka bebuyela emva besithi bekungekho ndawo yokungena kakade, umnquba mncinci kakubi uhlalisa nje ngenene abambalwa abantu, kwaye sivuya kakhulu ngokuba nivuma ukuphuma nize nihlale ebushushwini ukuba nive ilizwi lenkosi, kwaye siyathandaza ukuba uThixo uya kunisikelela ngokugqithileyo nangokukhulu kwaye anincede. Kwaye ngoku ngobu busuku sifuna siyaqalisa kwesesine isahlu bangaphi babelapha ngale ntsasa masiboneni izandla zenu. Oh, kuyamangalisa oko ngokwenene nonke, kwaye siyaqhubeka ukuqalisa isahluko sesine sencwadi yamaHebhere. Oh, enjani ukumangalisa incwadi, ingaba niyayonwabela? Kwaye kukuthelekisa isibhalo ngesibhalo, kwaye uPaulos phambi kokuba wakhe wangqina kumava akhe kuqala kwafuneka ahle aye e-Arabia aze afumanise ngelizwi ukuba yayiyinyaniso na. Ndiyakuthanda okuya, kwaye isifundo sale ntsasa siyafumanisa emfundisweni yale ntsasa ukuba uKristu ube enguye izolo namhlanje naphakade, kwaye uPaulos wafumanisa ukuba intsika yomlilo eyakhokela abantwana bakaIsrayeli yahlangana naye endleleni eya eDamasko. Siyafumanisa ukuba intsika yomlilo eyathi yakhokelela abantwana bakaIsrayeli ukubakhupha entlango ukubasa kwilizwe lesithembiso yahlangana noPaulos endleleni eya eDamasko, kwaye yazibiza Yesu. Emva koko siyafumanisa obona benene ubuThixo bukaYesu Kristu. Incwadi iyonke apha ikukutyhilwa nje kukaYesu Kristu, kwaye weza siyafumanisa ukuba kumaxesha akudala nangeendlela ezahlukeneyo uThixo wathetha koobawo ngabo abaprofeti kwimihla yokugqibela ngonyana wakhe uKristu Yesu uye wazityhila yena. Kwaye incwadi ukusuka kwiGenesis ukuya kwisityhilelo asiyonto kuphela esithembende esingapheliyo isityhilelo senkosi uYesu, kwaye siyafumanisa ukuba waye engulowo owayesetyholweni elivuthayo. Siyafumanisa ukuba waye engulowo owaye kunye noThixo phambi kokusekwa kwehlabathi, kwaye siyafumanisa ukuba kwitestamente entsha waye enguThixo kunye nomntu ngokudibeneyo, kwaye ngoko xana washiya itestamente entsha ukuya ezulwini wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo. Kwaye emva koko xana uPaulos wahlangana naye waye kwisimo esikwasinye awayesiso xana wakhokela uIsrayeli intsika yomlilo, kwaye uPaulos wamjonga yena kanye ebusweni ekubeni engaguqukanga, kwaye kwambangela waba nengxaki yamehlo yonke imihla yakhe, waba imfama, kwaye iqela lentsuku wayengenakho ukubona kwanto, kwafuneka akhokhelelwe kwisitrato esibizwa tye. Waye uThixo enomprofeti ezantsi phaya awathetha kuye ogama linguHananiya owangenayo ngombono waza wabeka izandla zakhe kupawulos wathi mzalwana usawule yamkela ukubona kwakho kwaye siyafumanisa ngoko ukuba laa moya uyingcwele ukwamnye laa nkosi uyesu ikwanye yeza kupetros kwimo yokukhanya yaze yamhlangula entolongweni kwaye siyafumanisa ukuba laa nkosi uyesu ikwanye kule mihla isekulaa ntsika yomlilo ukukhanya ekhokela abantu bayo ibandla layo isenza into ekwanye inikeza imibono ngena beka izandla ebantwini ngombono inkosi uyesu eyahlangana ngentsasa yecawe edlulileyo endlwini yaze yathi bekukho indoda ezayo entloko imnyama isiba ngwevu yayingumgrike umfazi wayo wayekwisiqingatha sobudala kwaye uya kuba elila esiguqweni abanye babo babeyixelile kwaye besazi ukuba yayisenzeka yayingokubini ikhubazeke umzimba imithambo luvo yokuxhathisa entlokweni yayo yayiphelile yayingenakho kwa nokulawula iinyawo zayo okanye amalungu omzimba kwaye yayiyimpama kwaye ukuyenza iphindaphindwe yokuqondakaliso ngaba nenenekazi elincinci lokuza kuthandazela abagulayo kuqala emva koko ndaphethuka naze ndaba nomzalwane uTom ukuba eze kuthandaza kwaye thina sihleli apha siyibukele ivela kwaze emva koko ndehla ndaza ndathandazela abagulayo ndabuyela emva kwaye umfazi waza kanye ngqo ngokombono waza wandibamba ngengalo waze waqalisa ukuntywizisa wathi ugqirha Ackerman ubathumele apha ugqirha Ackerman sisihlobo sam esisenyongweni umkatolika inkwenkwe yakhe ngumpristi kumzi wonongendi eSaint Minor nasezantsi eIndiana kwaye le ndoda yayisuka eJasper kwaye inkosi yamphilisa ukusuka kwesasitulo yaphakama yaze yahamba yaba nakho ukubona kakuhle njengaye nabani ongomnye yaze yahamba yaphuma esakhiweni umzimba usebenza kakuhle kwaye iphilile konke ngombono mzalwane uSawule inkosi uYesu ethe yabonakala kuwe endleleni indithumele ukuba ndibe nokubeka izandla zam kuwe ukuze ube nakho ukwamkela ukubona kwakho uze uzaliswe ngumoya oyingcwele iyamangalisa emva koko siyafumanisa ekubeni sinalo olu sindiso lukhulu asifanele asinakusinda kuzohlwayo nomsindo kaThixo ukuba asiyilizela engako insindiso ngoku siza kuqalisa ukufunda ngobu busuku ngokuphuma kwaye siqalise isahluko sesine sencwadi yamaHebhere ukuba nawuphi ubani ufuna ukulandela sinazo ezithile iiBhayibhile apha ukuba bayayifuna ngoba omnye wabancedisi uya kuyizisa kuwe ukuba uphakamisa isandla sakho ezibhayibhile ukuba omnye wabazalwane apha uya kuthabatha kukho ezimbini iiBhayibhile ezilele phaya ndiyakholwa kwaye ngoku siya kukhawulezisa ngokuba sinomthendeleko emva kwakancikana kwaye apho sigqiba khona ngobu busuku ngolwesithathu siyaqalisa kwakhona ngoku ndiyakholwa ngale ntsasa ekufundeni kwethu siqalisa kumqolo weshumi elinesihlanu umntu othile mhlawumbi engandazi mna ndifaka iiglasi zamehlo ukufunda ngazo ndiba mdala kwaye ndisenakho ukufunda kodwa andikwazi kukhawulezisa ingakumbi xana ndinemibhalo emincinci apha okubhalwe kancinci kwaye ndaya kuba novavanyo lwamehlo ukuze ndibone ukuba ngenene ndandiphulukana nokubona kwam amehlo am ayelishumi kwishumi wathi kodwa ugqithile kumashumi amane nyana wayenento yokuba ndiyifunde wathi qalisa ukufunda okuya ndayifunda kwaye ndaqhubeka ndisondela yacotha ngokucotha kwaye yaba malunga ngokufana noku ndayeka emva koko wabeka phaya ishumi kwishumi ndandinakho ukuyifunda naphi na kodwa wathi yintoni xana ugqitha amashumi amane iinqakumba zamehlo akho ziba sicaba ngoku ndingafifithekisa amehlo am ndize ndifunde nje okuya kusondele kum kodwa kufuneka ufifithekise ke wandenzela nje ipere yeeglasi zamehlo ndiyakwazi ukuwabona naphi na xana esondele kakhulu kum ngoku xana ebhekele kum andinakho ukuwabona konke konke ngazo ezi zinto kodwa ndiyawafunda ndifunda koku ngeeglasi zamehlo ngoku ngale ntsasa sibe nendawo yokugqibela yesahluko sesithathu samaHebhere kwaye oh ezinjani ukutyeba ibhede esizifumanayo ngoku phulaphulani ndifuna ukufunda kwakhona ukuze sifumane imvelaphi ngoku hayi ukuthetha kuyo kodwa nje uhlobo lokudlula ngaphaya kwayo kancinci ekubeni kusithiwa namhla ukuba nithe nalifa ilizwi lakhe musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu njengasengcaphukisweni kuba abanye bona baliva ilizwi xana balivayo ilizwi bacaphukisa phofu ingengabo bonke abo baphumayo eyiphutha ngoMoses ngoko kokuya ngale ntsasa sifumanisa ukuba wathi musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu ngoku njengakwimihla yengcaphukiso koko kuxana bacaphukisa uThixo kumsindo ngokuba wayebanike uMoses umprofeti wakhe kunye nomqondiso owawukuMoses bangaphi beklasi ngobu busuku abayaziyo okokuba wawuyintoni la mqondiso yintsika yomlilo amaHebhere 13 ngoko asiyazi nokuba ibandla lawubona la mqondiso okanye hayi kodwa uMoses wayibona kuba uMoses kuqala wahlangana naye kwityholo elivuthayo waye engumlilo kwaye abantwana bakaisrayeli bathobela uMoses baze bayishiya eyiphutha kwaye kwamsinya nje baphumayo eyiphutha uThixo siyafumanisa wabakhokhalela ngqo emgibeni apho umkhosi kaFaro emva kwabo ulwandle olubomvu macala kwaye uThixo wababeka kuvavanyo baza boyika kwaye yamcaphukisa uThixo wathi kutheni ukhala kum wathi thetha nje uze uye phambili ndiyakuthanda okuya ngoko babelandela uMoses njengoko uMoses walandela intsika nelifu kwaye babesendleleni yabo eya kwilizwe lesithembiso umfanekiso omhle webandla ngobo busuku kwindlela yethu eya kwilizwe lesithembiso sikhokhelwa ngumoya omnye imiqondiso ekwaminye nezimanga njengoko uThixo wayithethayo ngoku qaphela ngoko beza kwintlango yesono amanzi ayekraka mara kwakutheni uThixo ebakhokelela kumanzi akraka kukhangeleka ngathi wayeya kubakhokelela kumanzi amnani kodwa wabakhokelela kumanzi akraka ukuze avavanye ukholo lwabo uyathanda ukuyenza uyathanda ukuvumela iintshutshiso zize kuwe abonise ukuba unakho ukukubonisa uthando lakhe namandla akhe bangathini abantu namhlanje abangakholwayo kuThixo osebenza imimangaliso xana iintshutshiso zisiza bayanikezela nje baze baqhubeke kodwa thina siyakholwa ukuba uThixo usebenza imimangaliso akanako uThixo une phulaphulani koku ukuba uThixo akenzi ngohlobo olukwalunye xana imeko ezikwazinye zivuka ngoko uThixo unetyala lokuthatha icala ebantwini bakhe ukuzimela geqe kukaThixo kunyanzelisa ukuba yena asebenze kuyo yonke ingxaki ngohlobo athe wenza ngayo kwingxaki yokuqala okanye ebengalungisanga xana wenzayo kwingxaki yokuqala ukuba uThixo akenzi ngendlela ekwanye awenza ngayo kwingxaki yokuqala ukuba uyakwenza ngokwahlukileyo kwingxaki yesibini ngoko wenze ngokungalunganga xana wenzayo kwingxaki yokuqala ukuba uThixo uphilise abagulayo kwitestamente endala kufanele ayenze kwitestamente entsha nanamhlanje okanye wenza ngokungalunganga xana wabaphilisayo emva phaya kufanele enze okukwakunye lonke ixesha kwaye uya kuyenza xana ukholo olukwalinye luhlangabezana nemeko ityala likuthi hayi kuThixo kuba siyambona kwabanye nakwabaninzi esebenza emikhulu ebalaseleyo imimangaliso siyayazi umgxeki akanakuthi ayinjalo kuba siyibonile iyibonakalisa kwaye nantsiya babeqhele ukuthi ndibonise ummangaliso abanakuphinde bakutsho okuya inzululwazi ayinakuphinda itsho sinakho ngokuqinisekileyo ukubonakalalisa kwihlabathi lenzululwazi kwaye ihlabathi lenzululwazi lisingqinile esasiqu singaphezu kwendalo kwimoya yentsika yomlilo sikunye nathi. Nanku umfanekiso wakhe kanye apha. Waye omnye ujinga eWashington DC ngobu busuku. UKristu okwamnye. Ngoko ke, njengasethubeni, abazalwane bam abalungiselelayo babeqhele ukundixelela. Oh, mzalwane uBrenham, lowo ngumtyholi. Sukubhanqa nokuya. Bandoyikisa. Waye, bendingasayi kuyishumayela. Wade uThixo weza, waye wayityhila okokuba usenguye uYesu okwamnye, lowo umnye. Oh, emva koko zama ukuyisusa kum. Ayinakwenziwa, kuba sisibhalo, lilizwi likaThixo. Asingomava nje andyengelele, ngamava angqinelwe lilizwi likaThixo, kunye nesithembiso sikaThixo esisikelelekileyo sikanaphakade. Ngoku, siyaqaphela ngapha ngoku ukuba wathi kuba abanye xana bevayo bacaphukisa ngokuqinisekileyo badinwa lonke ixesha bafika kwindawo apho amanqam afika emva koko yintoni ababeya kuyenza babeya kubhabha ndyengelele baze badinwe baze bafune ukujika kwaye kutheni kusenzeka kum oku. Into engaqhelekanga ngale ntsasa emveni kokushumayela okuya kalukhulu njengokuba ndiye ndaba nakho bebe baninzi abeze esiguqweni baze bayibuza kutheni oku kwenzeka kum. Uyabona indlela ehamba ngayo, idlula kumphezu wentloko zabantu, into nje ekwanye bantu. UYesu wathi, ninamehlo kodwa aninakho ukubona. Watsho oko kubafundi. Bathi, uyabona, ngoku uthetha ngokusekuhleni. Ngoku siyakholwa. Akukho mntu ekufuneka akuxelele nanye into, kuba uThixo uyayibonisa kuwe. Wathi, niyakholwa nangoku. Emveni kwalo lonke eli xesha, yabona. Akufuneki ubuze nanye into kuThixo. Kuba amanyathelo elungisa aqiniswa yiNkosi. Kwaye sonke isilingo sibekwa phezu kwakho ukuqondakalisa wena. Kwaye iBhayibhile ithe zingaphezulu kunegolide ukuxabiseka kuwe. Ke ukuba uThixo uvumela iinkwaleko ezikhaphukhaphu zenzeke kuwe, khumbula, zenzelwa ukukulungisa. Wonke unyana oza kuThixo kufuneka kuqala aqeqeshwe nguThixo. Avavanywe uqeqesho lomntwana. Akukho kukhethwa bonke unyana ozayo kwaye ezi nkwaleko ziyenziwa ziyeziswa ukuze kubonwe sisiphi isimo sengqondo oya kusithabatha. Yabona, nguThixo kulo mhlaba wokuqondakaliswa. Kuko konke umhlaba wokuko libala lokuqondakaliswa kwaye apho azama ukuqondakalisa wena okuphulaphula njengoko sisiya phambili kwaye ndifuna ukufumana indawo yokugqibela yayo. Kwaye wafungela obani ke ukuba abayi kungena ekuphumleni kwakhe. Ngoku phaya kulapho siya khona ngobu busuku. Ekuphumleni kwakhe ingengabo abo bangevanga. Ke siyabona ukuba babengena kungena ngenxa yokungakholwa. Ngoku yintoni isono? Ukungakholwa. UThixo wayezile kubo ekwintsika yomlilo. Wathumela umprofeti wakhe waze wamthambisa. Wamnika imiqondiso ukuba ayenze phambi kwabantu. Kwaze emva koko intsika yomlilo ngomprofeti yabakhokela ukubakhupha yonke imeko abaza kuyo. Baqalisa ukukroka baze batsho lonke igxeke elincinci abalifumanayo kuMoses. Baqalisa ukumngxolisa nokumngxolela kwaye uThixo wayengakholisekanga ngokuba wathi babesona. Kwakufanele baphulaphula kodwa endaweni yoko baphulaphula ekuzathuzeni. Ingaba njalo njani, zingathini ezi zinto ukuba njena? Ukuba yena unguThixo, yonke into inakho ukwenzeka, kwaye yena uyakwenza zonke izinto zisebenziselane okulungileyo kwabo bamthandayo yena. Ngoku siya kwisifundo esikhulu apha, esi sokuba kuphumla, isabato. Ngoku, babengabaphambukeli endleleni yabo. Yabona, babesezantsi eyiputa, amakhulu amane eminyaka, ebukhobokeni. Kwaye ngoku babekhutshwa ngemimangaliso kaThixo, ngokwesithembiso sakhe. Kwaye babesendleleni yabo ukuya kwilizwe lesithembiso. kwaye naku ukukhanya okungaphezu kwendalo kubonakala phakathi kwabo kwaza kwaqalisa ukubakhokhela. Ngoku umntu othile beya kuthi, ngoku jonga apha, kubani lo Moses? Kubani okwenze umphathi phezu kwethu? Akungomnye wethu? Kubani okubeke ezantsi apha ukube ngumphathi wethu? Ucinga wazi ngaphezu kunomalusi wethu esenza? Ucinga wazi ngaphezu kunombingeleli? Ucinga uhlakaniphile kunento ayiyo amadoda ethu enkolo awo lo mhla oko wakungenayo kwanto yokwenza nayo? Yayinguthixo ekwintsika yomlilo engqinela ukuba waye kwintshukumo. Kwakungenzi namnye umahluko yayingubani ohlakaniphileyo nokuba ngubani owayengahlakaniphanga. Yayiyimbono yokulandela oko uThixo akubeke phambi kwabo. Kutheni uMoses ngokwasenyameni wenza into engabhadlanga xana wazama ukuhlangula abantwana ngelizwi likaThixo, wakhupha igquba labantu wabasa entlango xana wayene yakhe. Kutheni wayeyindlalifa yento zonke ababenazo, wayenawo wonke umkhosi owawukhona kulo lonke ihlabathi utywatyushiwe, kwaye nankuya yena injengele enkulu yomkhosi, kwaye intshukumo elandelayo wayeya kuba ngukumkani Faro waseyiphutha. Kutheni wayenakho nje ukunyukela etroneni aze athi, kulungile bantwana, buyelani ekhayeni lenu. Wayigqiba oko wayengufaro. Kodwa uMoses, oh nantsi uMoses ngokholo wabona isithembiso sikaThixo, kwaye ingelosi yenkosi yeza kuye, kwaye wazi ngakumbi malunga noThixo kwimizuzu emihlanu ebukhoneni balangelosi. Kunoko wakufunda kumashumi amane eminyaka kootishala baseyiputa. Wayesazi ukuba yayinguye, wayebone okungaphezulu kwendalo kusenziwa. Wathi, ndiyakuba nawe Moses, ndiyakuhamba phambi kwakho. Kwaye baqonda waza wamnika imiqondiso yokuba ayenze. Ngoku babesendleleni yabo ukuya kwilizwe lokuphumla. UThixo wabenzela uphumlo, indawo apho ekwakungazukufuneka abaqhubi phezu kwabo ukubaqhuba ukubenza benze izinto. Onjani ukuba mhle umfanekiso namhlanje xana sijonga ebandleni size sibone ibandla likwimeko yalo. Wonke umntu ozelwe ngomoya kaThixo ulithiyile ihlabathi, kwaye ukuba uyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando lukaThixo alukho kwa ukuba khona kuwe. Yiloo nto iBhayibhile eyithethileyo, kwaye umphambukeli wenene endleleni yakhe ngokuphandle uzithiyile izinto zehlabathi. Ukuthile ukubona amadoda esela, ukuthile ukubona amadoda etshaya, ukuthile ukubona abafazi esitratweni benxibe zona ezompahla zincinci zimdaka, ukuthile ukubona umdlalo wamadayisi kunye nemigidi yamakhasi. Kwaye izolo ngeli xesha umzalwane uThoni okanye umzalwane uWood kunye nam besisiza ngesitrato nabanye abangaphezulu amanye amadoda, bekukho inenekazi elincinci phaya eLouisville lisiza ukwehla ngesitrato, othandekayo ukujongeka umfazi omncinci kunye neempahla kokuya kwakukubi kakhulu nje indlela encinci yokunyuka kwehleze kunye nesiqwenga selapho elincinci elibomvu ehlezeni lakhe kwicala ngalinye kunye nentwanana encinci esisangqa sentwana yelapho kumphambili wakhe, waza walibopha ngaqesha ngasemva esihla ngesitrato embi kakhulu, kwaye yonke indoda esitratweni ijonge kuye. Ndathi, akaqondi ukuba unetyala emehlweni kaThixo ngokukrexeza nayo yonke indoda ejonge kuye ngolu wahlobo, kwaye uya kuphendula kumhla womgwebo ngokukrexeza kunye nala madoda. Wathi uYesu, nabani othi ajonge umfazi ukuba amkhanuke usele emkrexezile, injalo loo nto. Ke uyabona, umzalwane uWood wathi kum, uthi yintoni ebangela okuya mzalwane uBrenham? Ndathi, ingabe kukusilela kwengqondo okanye ukungenwa lidemoni? Kukho kuphela izinto ezimbini zokuyenza. Ohloniphekileyo ococekileyo umfazi akasayi kunxiba ezaa zinto ngaphandleni kokuba ungenwe lidemoni. Leyo yinyaniso ngqo. Ngoku umphambukeli osendleleni yakhe ukuya ezulwini uphila kummango owahlukileyo, akunangxaki naye ejonge kuye. uya kudika intloko yakhe ukuba unothixo entliziyweni yakhe. Kuba uphila kwisimo somoya esizizigidi zeemayile ukusuka kwezo zinto, injalo loo nto akafuni kuba natyala ngezo zinto emgwebeni. Ke ujika intloko yakhe aze athi thixo iba nenceba kumfazi, aze aqhubeke ehamba. Siseluhambeni lwethu, sisendleleni yethu ukuya kwilizwe iKanana, sisendleleni yethu ukuya kweliya lingunaphakade nolunoyolo uphumla athe wasinika lona uThixo. Kwaye endleleni siyalingwa, siyalingwa ngazo zonke iintlobo zezinto, kodwa noko silingwa singoni. Ngoku qaphela, njengoko sisiya kwisahluko sesine, masoyike ngoko, masoyike ngoko, hleze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena ekuphumleni kwakhe. Ndifuna nikhumbule okokuba ngaphandleni siyafumanisa, ngaphandleni uThixo uyityhilile kuthi akukhathaliseki siya kangakanani ecaweni, oko akunanto yakwenza nayo. UThixo kufuneka eze ngesityhilelo aze azityhile yena kuthi, oko kukhupha zonke izinto zehlabathi. Ngoku ngeli xa kuthiwa namhla ukubani, ngoku masiqaliseni isahluko sesine, masoyike ngoko, leze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena ekuphumleni kwakhe. Ngoku khumbulani, xana babesendleleni ukuya kuphumlo, intsika yomlilo yabakhokhela. Ngoku sifuna ukufumanisa luyintoni olu phumlo. Masoyike hleze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena ekuphumleni kwakhe. Qaphela, kubekho bani kuni ungathi asilele kulo. Ngoku apha sisithembiso, apha koko kufuneka sikoyike ukuba akukho sithembiso sishiyelwe thina, kodwa kukho isithembiso. Kwaye ngoko into elandelayo sukusilela kuso. Ngoku ingcinga yile, ukuba sisendleleni yethu eya kuphumlo, yintoni uphumlo? Luphi apho lukhoyo? Ingaba kukujoyina ibandla? Ingaba kukubhaptizwa ngendlela ethile? Ingaba kukuba lilungu lebandla elikhulu kakhulu esixekweni? Ukunxiba iimpahla ezingcono? Ingaba yimfundo? Ingaba yimali ukuze sibe nakho ukuyeka emsebenzini size singqengqe nje phantsi siphumle uphumlo lobomi bethu njengoko silubiza? Olo asilulo. Phulaphulani oko iBhayibhile ithi lulo nendlela esilufumana ngalo. Masoyike ngoko, hleze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena ekuphumleni kwakhe, kubekho bani kuni ungathi asilele. Kuba sishunyayeziwe umhla ngoko ivangeli kwanjengabo. Yintoni ivangeli? Iindaba ezilungileyo, iindaba ezilungileyo zeza kubo eyiphutha zokuba uThixo uthumele umkhululi kwaye uza kusikhupha aze asise kwilizwe lesithembiso. Iindaba ezilungileyo kuthi ngoku zokuba uThixo uthumele umkhululi, umoya oyingcwele, kwaye sisendleleni yethu ukuya kwilizwe lesithembiso. Ngoku abantu bayenze imvumo nkolo namahlelo, kodwa uThixo usahleli okokuba uphumlo lwethu ngumoya oyingcwele. Qaphela, ivangeli yayishunyelwe kubo nakuthi, kodwa ilizwi lodaba alibancedanga. Khumbulani, ilizwi lodaba alibancedanga lingakhange lidityaniswe nokholo kwabo balivayo. Oh, bazalwana bam, mandime apha okomzuzu. Akukhathaliseki lishunyelwa kangakanani ilizwi, uyithanda kangakanani indlela elishunyelwa ngalo, ngaphandle wena buqu ulidlelane nalo, alisokuze likwenzele nentwana encinci elungileyo. Lingadityaniswanga nokholo kwabo balivayo. Bayibona imimangaliso kaMoses bathi kuhlana oko, baze begqitha bambona esenze imimangaliso, kwaye bayibona intseko yomlilo mhlawumbi, okanye babeva bona bethetha ngayo, owu konke oku yakulungile. Kodwa yayingadityaniswanga nokholo lomntu buqu, kuba kwamsinya bafika entlango ba bonke ngamnye baqalisa ukukrokra, kwaye uThixo wathi ngokuba bethandabuzile yayisisono. Musa ukuthandabuza kwanto. Kholo. Musa ukuthandabuza. Akukhathaliseki inzima kangakanani ingxaki. Kholwa lilo. Ngoku baqalisa ukukroka. Waze uThixo wababhukuqa. Waye ngoko wafunga emsindweni wakho kokuba abasayi kungena ekuphumuleni kwakho. Waye iBhayibhile yathi apha, ndiyakholwa isahluko sesithathu okokuba izidumbu zabo zawayo entlango. Isahluko sesithathu kunye nomqolo weshumi elinesixhenxe. Kodwa yayingobani na ke awakuquka ngabo iminyaka yamashumi mane? Yabi ngengabona abo bonayo bazidumbu zawayo entlango. Kwaye kubo bonke abo baphumayo iyiphutha. Kuphela isibini saya kungena kwilizwe lesithembiso. Kwihlabathi likanogumbe kwimihla eyagqithayo kwabakho imiphefumlo yesibhozo eyasindiswayo kwizigidi zezigidi. Limqeni wayisanga, kwaye icuthene nendlela, kwaye bambalwa baya kulifumana. Abanye abantu bathi, ngoko mzalwana uBrenham, malunga naphi nawo onke la mawaka ethe iBhayibhile ayakuvela phaya. Khumbulani nje bangaphi abafileyo kuso ngasinye isizukulwana ababe ngamaKristu ukuhla ngesigaba bonke baya kuvuka oko kwenza umzimba. Nilindele kuya kubakho ikhulu lewaka lezigidi kule Melika iphumayo okanye okunye okuthile elihlabathi namhlanje. Kungangabikho amashumi amahlanu aphumayo kodwa elikhulu elihlawulelweyo ibandla lilele luthulini lilindile. Bangamatye ukuhombisa kaThixo aphumle eluthulwini, kodwa imiphefumlo yabo phantsi kwesibingelelo sikaThixo. Abakho kwisimo sabo esilungileyo, basemzimbeni ngokunyanisileyo, kodwa umzimba welizwi, kwaye bayakhala kuThixo. Kodwa kube nini babenakho ukubonana, kodwa babengenakho ukuxhawula isandla omnye nesomnye olwahlobo lomzimba. Udibana nomama wakho eluzukweni ngobo busuku. Ukuba ungahamba, ubungenakho ukuxhawula isandla sakhe kuba akanalo olwahlobo lesandla. Ubungenakho ukusiva ngokuchukumisa njengohlobo obuya kuva ngokuchukumisa ngoku. Ngokuba izimvu ezintlanu zezo zibekwe kulo mzimba zinokuwulawula. Ubukhona bakhe bebuya kuviwa kwisimo somoya esahlukileyo. Oko kufana nendoda nomfazi. Akusayi kubakho umtshato okanye ukutshatisa ezulwini. Kutheni? Ngokuba akukho uhlobo olwahlukileyo lothando. Akukho nkanuko yasondo. Zonke ezo zinto zigqithile, ucociwe kwaye unyulu. Kodwa akuzange waphila kobabume. Ngoko ke wawungadalelwanga obabume, ulindile nje phaya. Kodwa ulangazelela ukubuyela emva apho wawudalelwe ukuba yindoda kunye nomfazi. Kwaye phaya uThixo uya kuvusa la mzimba oluthuleni lomhlaba aze awuzukise. Emva koko uya kubona ungcamle uve ngokuchukumisa uGeorge kwaye uve kwaye uzibandakanye. Asisayikwazi. Besingasokuze sonwabele ubomi bengelosi. Asikhange sidalwe sibe ziingelosi. UThixo wadala ingelosi kodwa wadala wena nam amadoda nabafazi. Leyo imeko esiya kuba kuyo ngonaphakade ekuzeni kwakhe okusikelelekileyo. Ngoku jonga indlela abasilela ngayo. Ngokuba bonile baze basilela eluzukweni. UThixo wababonisa intsika yomlilo, wababonisa imiqondiso nezimanga, wabakhokela, wabakhupha, wabazisa ekulingweni ukuba abavavanye kwaye abaqondakalise. Ngoku anibanga neqela lezilingo, musani ukukhalaza malunga nazo. Vuyani, uThixo unani, yena uzama ukuqondakalisa ukholo lwenu. Khangelani kuYobhi kwiTestamente endala. Xana wathi, ingaba umgqalile na umkhonzi wam uYobhi, indoda elilungisa, indoda egqibeleleyo, akukho namnye onjengaye emhlabeni. Oh, wathi, ngokuqinisekileyo, umbiyele, akanazo naziphi iingxaki, akanazo naziphi iinkathazo, akanayo nayiphi imithwalo yemali, yonke into ilungile. Akanakugula, akanantlungu, ndinike yena, ndiyakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho. Wathi, usesandleni sakho, kodwa ungabuthabathi ubomi bakhe. Oh, wenze yonke into kuphela ukuthabatha ubomi bakhe. Kodwa wayengenakho ukumshukumisa uYobhi. UYobhi wayesazi wayeme bhunxe elizwini. Injalo loo nto, kwaye onke amademoni aphuma esihogweni ayengenakho ukumshukumisa. Kuba wayesazi wayenikele ngeladini, wayelilungisa, kwaye bamtyhola yena bathi wonile Yobhi, kwaye uThixo uyakohlwaya. Wayesazi ukuba uThixo wayenga okokuba wayengonanga phambi koThixo wayesazi ukuba wayelilungisa hayi ngokuba wayeyindoda elungileyo kodwa ngokuba wayesamkela idini elitshisiweyo endaweni yakhe kwaye ngobu busuku siyayazi ukuba ubomi bakhe baqondakalisa phandle ukuba wayelilungisa kwaye xana wena hayi ukuzama ukufika ekhaya eluzukweni ngokuba uzama ukunceda ummelwane wakho kulungile oko hayi kuba ujoyine ibandla kulungile oko kodwa uya ekhaya eluzukweni ngokuba wamkele ubulungisa bukaYesu Kristu akukho nto uyenzileyo ngokunokwakho ngoku njengoko sifunda kuba siyishunyayeziwe ivangeli umqolo wesibini kwanjengakubo kodwa ilizwi lodaba alibancedanga lingakhange lididaniswe nokholo kubo abo balivayo ukholo lwalungekho kubo abathi baliva ilizwi cinga nje namhlanje koluncinci oluthobekileyo ulungiselelo ethe inkosi yandinika lona kufanele kukho amashumi amane ezigidi zamamelika asindisiweyo ngobu busuku niyayazi bathini kutheni lufundo lwengqondo ungumfundi wengqondo akukho nto injalo kutheni akanguwebandla lethu yabona asiyo akukhathaliseki kukangakanani uyibeka elizwini uze uyiqondakalise ukuba ililizwi likathixo sisithembiso sikathixo kukangakanani inzululwazi eyakuqondakalisa ukuba liyinyaniso bayakuqhubeka bengakholwa ibhayibhile yathi babengenakho bathi ngoko kunceda ntoni ukushumayela lona uthixo kufanele abe nengqini ukohlwaya bona ngalamhla ilizwi lalishinyelwe laze laqondakaliswa phakathi kwabo kwaye futhi bemka bengakhathala akukho nto ishekileyo kuphela ngumgwebo uthixo wayengenakugweba isizwe ngobulungisa ngobulungisa ngaphandleni iye yaba nenceba ngaphambi kokuba ibe nomgwebo yena nguthixo akanakuyenza yona ngoku yintoni esiyitshoyo kuba thina sakholwayo sangena ekuphumleni njengoko athe njengoko ndafungayo ndinenqumo ukuba bokha bangene ekuphumleni kwam nakubeni imisebenzi yayigqityiwe kusukela ekusekweni kwehlabathi kuba wakha wathetha kwindawo ethile ngawo umhla wesixhenxe ukuthi ngoku andifuni kuvisa buhlungu imvakalelo zabantu ngokuchasene nenkolo yabo leyo ayisiyo njongo yam ngaphandle emadlelweni ndishumayela nje okuqhelekileyo okukhulu ukuvangela imfundiso engqongqo kodwa emnqubeni phakathi kwabantwana bam apha ndiziva ndinelungelo lokushumayela oko ndikucingayo ukuba yimfundiso nenyaniso yabona ndicinga oko kulungile ngoku ndinamawaka amawaka ezihlobo zamasabatha zabantu abangama-Seventh Day Adventists abanye babathandekayo kakhulu abahlobo endinabo abanye babo ngama-Seventh Day Adventists nangona intshukumo enkulu yayo ebizwa izwi lesiprofeto ngokungqingqi wabachasene nam batsho ukuba ndenza intetho epulpitini ndaze ndathi ndandinguthixo kunye nokuba oku kukhanya okube kundilandela yayiyingelosi kwaye ndandinguthixo kwaye ndize ehlabathini ukuzokwenza izinto ezinkulu ukubonakalisa ebantwini ukuba ndandinguthixo koko izwi lesiprofeto likutshiloyo malunga nam ngaphaya ecalifornia kwaye nabani othe waxela okuya niyayazi uxele into ebingekho njalo kodwa kwinto yokuqala ekungathabathini ngcinga ngokuchasene nebandla i-Seventh Day Adventist okanye naliphi ibandla elingelinye lamasabatha kodwa kuphela ngenxa yevangeli siza kufika ezantsi kwimizuzu embalwa kwipentekoste nayo ehe inyaniso kwibhaptisi siza kufika ezantsi kokuya size sibonakalise ukuba uthixo akakhathaleli nalinye ihlelo injalo loo nto uthethelela kuphela umntu ngamnye kwaye akaqubisani nalinye ihlelo akazange ayenze kwaye engasokuze ayenze ngokwelizwi lakhe kodwa uqubisana nomntu ngamnye kulo lonke ihlelo ewe ngabantu ngabanye uthixo aqubisana nabo phulaphula koku ngokucacileyo kwaye ukuba nanini nangaliphi ixesha lambuzo ukhe weza kuni uya kuphendula ngoku yanga inkosi ingasinceda ngoku ngokusondeleyo kuba umqolo wesine kuba wathetha kwindawo ethile ngosuku lwesixhenxe ukuthi ngoku qaphela uthetha malunga nesabatha bangaphi abayaziyo ukuba igama sabatha kwisihe ligama lesihebhere elithetha uphumlo bangaphi abakwaziyo oko kwisingesi ngokuqinisekileyo Ingaba usabatha akavakali eligama elingaqhelekanga njalo. Ingaba ungcwaliso akavakali eligama elingaqhelekanga ngcwaliso. Ligama lesiGrike, ungcwaliso lutheta ukwenziwa ngcwele, isiHebhere litheta yenza ngcwele, isiGrike litheta ngcwalisa, isiNgesi litheta yicoce, isabatha itheta umhla wokuphumla, oko koko isabatha endala yayiyiyo, umhla wokuphumla. Xana ubona ukuphumla, itheta sabatha. Yijonge kumbhalo ngqangi wakho wemvelo. Ukuba kwenzeka ube neBhayibhile yesiGrike, uze ufumanise ukuba igama, ukuba unayo iBhayibhile kaScofield, jonga kwimigca esecaleni yakho kuphumlo, uze ubone ukuba ayikubuyiseli emva na kwisabatha. Sabatha ithetha uphumlo, kulungile. Ngokuqaphela, masoyikeni ngoku, hleze kuthi ekubeni kusasele idinga lokungena kwisabatha yakhe ekuphumleni. Ngoku, abantu abaninzi bagcina iintsuku, bathanda ukugcina usuku lwesabatha umgqibelo. Abanye benza icawe isithixo, usuku lokunqula. Kwaye, ngoba balo lukaThixo, nangelizwi likaThixo, uThixo andincede ngobu busuku. Ndingabonakalisa kuni ukuba bobabini baphosisile, bobabini umnquli ngecawe kunye nomgcini sabatha, bobabini ngokuqinisekileyo baphosisile ngokwelizwi. Kwaye emva kwako konke, lilizwi ekufuneka sihambe ngalo. Hayi ngoko ama-Adventist akutshoyo, okanye hayi ngoko iProtestanti ikutshoyo, okanye iKatolika ikutshoyo, koko iBhayibhile ikutshoyo. Ngoku, qaphela ngoku, kuba wathetha kwindawo ethile ngomhla esixhenxe ukuthi, ngoku, siza kubeka into ethile njengale, size siyibize lena, uphumlo lukaThixo, umhla weSabatha. Ngoku qaphelani, kwaye uThixo, kulaphulani kwesi sibhalo ngoku, uThixo waphumla ngosuku lwesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe. uThixo waba neSabatha, kwaye lowa mhla wesixhenxe wawuliwaka leminyaka ubude, umzekelo wemileniyam, kuba wathetha ngomhla wesixhenxe ukuthi waye uThixo waphumla kuwo wonke umsebenzi wakhe, isimelabizo, wonke umsebenzi wakhe, waphumla ngomhla wesixhenxe, lowo nguThixo. Kwaye kule ndawo, phantsi komthetho, ukuba bokhe bangene ekuphumleni kwam, uThixo waphumla ngokwasenyameni, kuba wayenze amazulu nomhlaba ngeentsuku ezintandathu, kwaye kusuku lwesixhenxe waphumla kuwo wonke umsebenzi wakhe, waphumla iwaka leminyaka. Kuba iBhayibhile itshilo ukuba usuku olunye emhlabeni liwaka leminyaka ezulwini, iwaka leminyaka ezulwini lusuku olunye emhlabeni. Bangaphi abayaziyo isibhalo sitsho oko kuPetros wesibini, kulungile. UThixo waphumla kusuku lwesixhenxe, kwaye wathetha ukuthi kwindawo ethile, ngoku phulaphulani, kuba wathetha kwindawo ethile ngomhla wesixhenxe ukuthi, kwaye uThixo waphumla kuyo yonke imisebenzi yakhe. Kwaye kule ndawo kwakhona umthetho, ukuba bokhe bangene ekuphumleni kwam, wanika amaYuda kwindlela yawo ukusuka kwilizwe lesithembiso, okanye ukusuka eYiputa ukuya kwilizwe lesithembiso, isabatha yosuku lwesixhenxe. Ngoku phulaphula, ekubeni ngoko kusalindeleke ukuthi kubekho bathile bangenayo kuko, baye abo bashunyayezwayo kuqala uphumlo, uThixo ubanika umthetho, kwaye isabatha yayingumyalelo wesine, bengangenanga ngenxa yokungakholwa. Ngoku qaphela, uthetha malunga nomthetho, indlela abangena ngayo yayingadityaniswanga nokholo, abazange balugcine, bagcina isabatha kwisikhumbuzo sokuba babesiya kwilizwe lesabatha, ukuya kuba nokuphumla kwaphakade kuzo zonke iingxaki zabo nazo zonke iinkathazo zabo, kungasekho baqhubi, kungasekho busuku obungaphumlisiyo. Babesendleleni yabo ukuya kwilizwe lokuphumla. Lalibaleka ubisi nobusi, iidiliya zazinkulu okokuba amadoda amabini athwale ihlahla emagxeni awo. Oh, elinjani ilizwe lophumlo olusikelelekileyo kodwa basilela ukulufumana xa nabafika phaya ngenxa yokungakholwa kwabo. Bajikwa kumashumi amane emayile ukusuka apho bashiya khona iyiphuta ukuya kwilizwe lesithembiso. Kwaye babeminyaka engamashumi amane besiya phaya ngenxa yokungakholwa kwabo. UThixo wabanika umprofeti wabo, wamnika umqondiso wakhe, wamnika intseke yomlilo, wabonisa imiqondiso nezimanga, kwaye washumayela ivangeli kubo, baze baphuma emva kwentlanzi nezonka baza bawa entlango, kwaye izidumbu zabo zatshabalala entlango. UYesu emthonjeni wathi, bathi, obawo badla imana entlango iminyaka yamashumi mane, wathi, ndisiso esasonga sobomi esiphuma kuThixo ezulwini. Ndisiso isonga sobomi. UMoses akaninikanga esasonga. Ubawo wam unika esasonga. Kwaye ndisiso isonga esaphuma kuThixo ezulwini. Ukuba umntu udla sona akasayi kufa. Nankuya umahluko. Ngoku qaphela batho ukuthi yena basela kwiliwa elalisentlango isithuba semininzi iminyaka. Wathi ndililo elaliwa malisikelelwe igama lakhe elingcwele. Lilelo elaliwa. Angathini yena ukuba lelaliwa? Elaliwa yayililiwa lomoya. Lalandela abantwana bakaIsrayeli. Kwaye uMoses wayenentonga esandleni sakhe. Nto leyo yayiyintonga yomgwebo kaThixo. Kwaye uThixo wamxelela ukuba abethe iliwa. Waze walibetha iliwa. Kwaye xana wakwenzayo amanzi aphuma eliweni. Kwaye uKristu waye eleli yaliwa. Waza umgwebo kaThixo. Wesohlwayo sesono wabetha kuye. UThixo wabubalela kuye ubugwenxa bethu sonke. Kwaye obabugwenxa bagqabhuza intliziyo yakhe. Kwaze kusuka entliziyweni yakhe kwampompoza umoya oyingcwele njengemilambo yamanzi. Kwabatshabalalayo abafayo abantu. Ndililo elaliwa lalisentlango. Kutheni wathi uthetha ukuxela? Wathi uMoses lowo owanixelela oko walangazelela ukubona umhla wam kwaye wawubona ngokwesahlulo. Bathi ngoku uthetha ukuthi umkhulu wena kunoMoses okokuba wambona uMoses kwaye uMoses wabe efile amakhulu asibhozo eminyaka. Bathi ngoku siyayazi ukuba wena unedemoni. Ngamanye amazwi uphambene. Siyayazi ukuba wena uphambene. Wathi ngaphambi kokuba wayekho uAbraham ndinguye. Ndandingundinguye omkhulu owayesetyholweni elivuthayo. Ndingumlilo owawusetyholweni elivuthayo. Ndiyilangelosi eyahamba phambi kwabo. Waze wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo. Kwaye waphuma kuThixo wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. Wabuyela emva kulantsika yomlilo ikwanye. Kwaye nanku yena elapha ngobu busuku emveni kwamawaka amabini eminyaka. Okwamnye izolo namhlanje naphakade esenza into ekwanye ekhokhela abantwana bakhe abasikelelekileyo. Kwaye abaninzi bayeza ngaphakathi ngenxa yokungakholwa. Ngoku wathi ubeke usuku. Usuku xana uThixo egqiba umsebenzi wakhe emva koko ubeke omnye umhla kwaye ukuthi okokuba ukuba bayakuva ukuba bayakungena abo bagcine iisabatha bayegqithela ngazo iinyanga ezintana njalo njalo phaya kulapho abazalwane be-Advent bazama ukukubuyisela emva khona. Ngoku masifundeni siqhubeke. Qaphelani ekubeni ngoko kubekho bathile bangenayo kuko nakuba abo bashunyayezwayo kuqala bangangenanga ngenxa yokungakholwa. Ngoku umqolo wesixhenxe oh bethu ndithi isibhalo siphefumleleke ngokwezibalo. Ndithi isibhalo sinjalo kwaye kuyo yonke indlela siphefumlele. Izibalo zeBhayibhile zigqibelele. Ingaba uqaphele le United States ilinani ishumi elinesithathu kwinto yonke eyenzayo? Niyayazi yasekwa amaphondo alishumi elinesithathu. Niyayazi iflag yayineenkwenkwezi ezilishumi elinantathu kuyo kuqala. Niyayazi yonke into ethi United States iyenze ikwinani ishumi elinesithathu. Ingaba niyayazi ibonakala eBhayibhileni kwisityhilelo ishumi elinesithathu. Ngokuqinisekileyo iyayenza. Irhamncwa elincinci, imvana enyuka iphuma emanzini, hayi ubungqindilili kunye nendimbane yabantu, hayi ukuphuma emanzini, kodwa ukuphuma emhlabeni, apho kungekho mntu, ineempondo ezimbini, amandla amalungelo enkolo nawo buntu kwaye yayimbana inkululeko yenkolo kwaye emveni kwethuba zahamba zombini yaze yathetha njengerhamncwa yenza lonke igunye eyathi iRoma yalenza phambi kwayo oko kuyeza kwisizwe sethu yiphawule phantsi iqaphele kwimbumba yecawe kunye nekatolika zimanyana ngokudibeneyo uze uqaphele okwenzekayo abantu abalandela intsika yomlilo ngenene baya kuba nexesha elingqwaba lawo kodwa abalungele uguqulo ngela xesha injalo loo nto balindele nje ukuhamba kuba imvana yabeyisa itshilo iBhayibhile kunye nabo bayilandelayo yona ngokuba babizwa abanyuliweyo nabathembekileyo abanyulwa bakaThixo gcina ekungeneni kwesasiprofeto ngoku ukuze sibe nokuqhubeka noku phulaphulisisa isahluko sesixhenxe ndithetha isahluko sesine umqolo wesixhenxe isixhenxe linani lokuphelela isithathu linani lobomi isixhenxe linani lokuphelela kwaye oku kusinika isabatha epheleleyo kwaye kwakhona khumbulani wathetha uThixo ukuthi emva koko wathetha ngomthetho ukuthi kwaye emva koko kwakho wabeka usuku usuku lwesithathu ityeli lesithathu kwakhona umise imini imini ethile esithi ngoDavide namhla emveni kwexesha elide namhla emveni kwexesha elide njengokuba kuthiwe namhla ukubani thena liva ilizwi lakhe musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu qaphela ukuba uYesu ube baphumzile isabatha ange engabuyanga athethe ngawo omnye umhla izigaba ziguquke ngoYesu Kristu ukusuka kumthetho ukuya kubabalo ukusuka kwimisebenzi ukuya kubabalo ukusuka kwinto ethile oyenzayo ukuya kuyo into ethile uThixo ayenzileyo phezu kweemfaneleko zakho okanye phezu kweemfaneleko zakhe yaguquka xana uMoses waphumayo entlango nomthetho wathi uze ungakrexesi uze ungebi uze ungabulali gcina umhla wesabatha ungcwele xana uYesu waphuma entlango xana uMoses wazayo umtyholi wamenda kwamsinyane umtyholi emendile yena wanyamekela kuko uMoses wayenendawo ebuthathaka bangaphi abayaziyo yayintoni iphuku kwaye kwamsinya njengoko wababona benqula ithole legolide walahla phantsi imithetho waza wayaphula ukubonisa wena ukuba ububingeleli buya kwaphulwa kwaye uThixo wayinikela kuye kwakhona kodwa xana uYesu waphumayo entlango amashumi amane eentsuku zokuzila wayelambile kuphela kwendawo ebuthathaka wayenayo yena kwaye umtyholi waza kuye waza wathi ukuba ungunyana kaThixo jika la matye abezizonka yenza umangaliso apha andikubone wena uwenza kwaye ndiya kukukholwa uYesu wathi kubhaliwe umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwe eliphuma emlonyeni kaThixo wayesazi wayengahlangananga noMoses phaya kuba waya elizwini wamthabatha yena wamnyusa encochoyini itempile wathi ukuba ungunyana kaThixo zilahlele phantsi waze wagqubuthelisa hayi ukusicaphulwa kodwa wagqubuthelisa isibhamu wathi kubhaliwe unika ingelosi umyalelo ngokuphathelene hleze nangaliphi ixesha ubetheke ngonyawo lwakho elityeni uya kukufukula yena waza uYesu waya ngqo elizwini wamkhalimela wamthabathela entabeni waze wambonisa yena iUnited States neGermany neSwitzerland nazo zonke izizwe zehlabathi ezaye kukhe zibekho wathi zizezam zonke ndenza ngazo nantoni endifuna ukuyenza akumangalisi sineemfazwe neengxaki wathi ndenza ngazo yile nto abafazi benxiba basinde ngayo ngomthetho zonke zilawulwa ngumtyholi yiloo nto iBhayibhile eyitshiloyo uSathana wathi zezam ndenza ngazo nantoni endifuna ukuyenza wathi ukuba uya kundinqula ndiya kukwenza wena ukumkani njengokuba ndinguye uYesu wathi kubhaliwe uze unqule inkosi uThixo wakho kuphela oya kuyikhonza jikela emva kwam Sathana kutheni uYesu wayeyazi ukuba uya kuba yindlalifa kuzo kule mileniyam inkulu xana ubukumkani bakhe bufika intando yakho yenziwe emhlabeni njengoko isenziwa ezulwini akusayi kubakho zinxibo ezimfutshane akusayi kubakho kusela akusayi kubakho nkanuko akusayi kubakho kukrexeza kwakhona akusayi kubakho kufa kwakhona akusayi kubakho ntsizi kwakhona uya kuba indlalifa kuso sonke isizwe zezakhe injalo lonto zezakhe kwaye uya kuba indlalifa kodwa usathana unazo kwesithuba sexesha ukutsho namhlanje esiphila kuko kodwa wamisa umhla esithi namhla emveni kwexesha elide kwaye wathi musani ukuyenza lukhulu inhliziyo yenu ukuba uYesu ebaphumzile ange engabuyanga kamva athethe ngawo omnye umhla mzalwane wam umAdventist jonga kokuya uPaulus apha watsho kwaye uPaulus wathi kumagalati isinye isibhozo ukuba uzibhala phantsi izibhalo magalati isinye isibhozo ukuba ingelosi isuka ezulwini iyeza ize ishumayele nayiphi enye ivangeli ngaphandle kwale endithenda ishumayele mayisingelwe phantsi uPaulus wathi ukuba uYesu bebanike umhla wophumlo jongani xana ephuma entabeni uyehla ngoko wayemoyisile umtyholi wayethanjisiwe elungele ulungiselelo lwakhe wathi nibevile besithi bona abamandulo uze ungabulali kodwa mna nditsho kuni ukuba nabani na onomsindo kumzalwane wakhe ngaphandle kwesizathu sele ebule nibevile bona besithi bona abamandulo lo mhla abagcini sabatha nibevile bona besithi emva ngelo xesha ngamaxesha amandulo phantsi komthetho uze ungaqeqezi wakufanele ube sesenzweni ukuze ube netyala kodwa mna ndithi kuni nabani na othi ajonge kumfazi amkhanuke selekreqezile kunye naye entliziyweni yakhe umahluko gqitha ngqo ngala myalelo wesine kodwa ingaba wabanika bona uphumlo masibone oko wakutshoyo wathi uDavide emveni kwexesha elide kuya kubakho uphumlo olugqibeleleyo oluya kuza uthixo waphumla kwimisebenzi yakhe ngomhla wesixhenxe uthixo wawusikelela umhla wesabatha waze wawunikeza kumayuda entlango ngolu hlobo wangena ngaphakathi ngenxa yokungakholwa kuba ilizwi lingadityaniswanga nokholo kwaye kwakhona wabeka usuku oluthile esithi kudavide emveni kwexesha elide amakhulu eminyaka emveni kokuba efile uDavide unyana kaDavide uya kuvuka lowo onguYesu kwaye ukuba baya kuliva ilizwi lam musanukuyenza lukhulu intliziyo yenu uThixo uza kuthetha entliziyweni ngoku qaphelani okomqolo wethoba ngoku kunye nina abafundayo uYesu ngewayebanike uphumlo umqolo wesibhozo nge wayethethe ngomnye umhla ukuba kwakuya kubakho isabatha ukuba kwakuya kubakho ukugcinwa kwecawa ngoko yena ngewayethethile ngayo ukuba wathi ngoku akusekho sabatha akusekho kugcinwa kwamhla wesixhenxe into endiyifunayo ukuba niyigcine icawe yena ngewayeyitshilo uPaulus uthe wayenza ngewayetshilo nonke ninqula ngecawa leyo iyakuba luphumlo ke ukuba yena ebeya kufuna bona bagcine isabatha yena ngewayethile nje ukuqhubeka ukugcina usuku lwesixhenxe kodwa ngoku ndifuna nina nigcine icawe usuku lwesibhozo hayi akazange ayitsho wathi ukuba uYesu wayebanike umhla ebengayi kuthetha nangawo ngoku umqolo wethoba yiba sekulindeleni ngoko abantu bakaThixo balindwe luphumlo ukugcina kwesabatha ebantwini bakaThixo kuba lowo ungenayo ekuphumleni kwakhe kukaKristu naye ngokwakhe uphumle kuyo imisebenzi yakhe njengoko wenzayo uThixo kweyakhe ngesabatha yayibona ngoku masithabathe sithile isibhalo size sichase oku kulungile xana uThixo wenza ihlabathi ngeentsuku ezintandathu waphumla ngomhla wesixhenxe waze akaphinde asebenze kwakhona malisikelelwe igama lenkosi wakha ihlabathi wabeka indalo kulo waza waya kuphumla kwaye akazange abuyele emva kwakhona ukuza kwakha ihlabathi kwakhona wagqiba imisebenzi waza waya kuphumla ngoku kwingoko emveni kwala mawaka eminyaka saza isono sangena emva koko uKristu wamelwa imvana yayimelwa ngoku amayuda ayenikwe lo mzekelo wophumlo lomhla wesixhenxe ngoku wabeka omnye umhla esithi kuDavide emveni kwexesha elide kuza kubakho olunye uphumlo ngoku yintoni olu waphumlo jilani kunye nam kuMateyu isahluko seshumi elinanye nakwindawo yokugqibela yesahluko seshumi elinanye songcwele uMateyu kuxa uYesu wagqibezela intshumayelo yakhe entabeni kwaye niyakubona oko wakutshoyo wathi nabani na othi ajonge kumfazi amkhanuke usele ekrezile kunye naye enhliziyweni yakhe nabani othi abe nomsindo ngakumzalwane wakhe kaphandleni kwesizathu umbulele umzalwane zonke ezi zinto kwaye akazange awuchukumisa umthetho wesine la sabatha ngoku uyagqiba apha kwaye isabatha sisithembiso esikhulu sikaThixo luphumlo ngoku ngokuqaphelani apha xana wafika ekugqibeleni intshumayelo yasentabeni apha uthi umqolo wamashumi amabini anesixhenxe wesahluko seshumi elinanye sikamateyu ongcwele apho wayefundisa intshumayelo yasentabeni kwisahluko sesihlanu zonke izinto zinikelwe esandleni sam kum ngubawo kwaye akukho namnye umntu omaziyo unyana kuphela nguyise yabona akunakumazi omnye ngaphandleni kokwazi ongomnye kuba wayenguyise ebonakaliswe enyameni kungekho namnye umaziyo ubawo kuphela ngunyana ndikhangeleka ngathi abantu banganakho ukubona okuya kwaye bangaxoxi ngokuqinisekileyo uthixo wakangobantu abathathu ukuba ungothixo abathathu ngoko singabahedeni ngowuphi onguthixo ba bobathathu uthixo omnye zizikhundla ezintathu zothixo okwamnye wayenguyise kwimokamoya oyingcwele kulaa ntsika yomlilo entlango wayengunyana xana wasebenzisa isikhundla sobunyana kusaya kuba lithuba elincinci ihlabathi lingabi sandibona ndiyemka ndiyakuza kwakhona ndize ndibe nani nakuni kude kuye esiphelweni sehlabathi yabona yena ububuyise ubunyana nomoya oyingcwele kananjalo kukonke nguthixo okwamnye esebenza kwizikhundla ezintathu ezahlukeneyo ubuyise ubunyana moya oyingcwele soze kuyohane wokuqala isihlanu isixhenxe wathi kukho abathathu abangqinayo ezulwini yise nyana moya oyingcwele aba bathathu banye wathi uTomas kuye nkosi sibonise uyihlo kuya kumanelisa wathi ndibe ndinexesha elide ndinani kwaye akundazi namna wathi xana undibonile mna umbonile ubawo kwaye kutheni usithi sibonise uyihlo ngoku ubunye bayithatha iqela labantu bobunye baza bazama ukwenza uyise nyana nomoya oyingcwele nje isikhundla esinye nendawo enye kwaye njengomnwe wakho omnye akulunganga oko uthixo wakana uyesu ebengenakuba nguyise wesiqu sakhe ukuba wayenguye ngoko waye kulungile ebengathini ukuba nguyise wesiqu sakhe kwaye ukuba uthixo ngumntu ehluliwe kumoya oyingcwele unoyise ababini kuba ibhayibhile itshilo okokuba umoya oyingcwele wasibekela umariya waze wakhawula kwaye ibhayibhile ithe kumateyu isinye ishumi elinesibhozo okokuba laa nto ekhawulwe nguye ingomoya oyingcwele ngoko ngowuphi uyise wakhe umoya oyingcwele okanye uthixo bobabini umoya okwamnye okanye ube nozalo lobuqwakwe ngoomoya ababini leyo yimfundiso yasekatolika kwaye ayizange ibe yimfundiso yebhayibhile umartin luther wayizisa kunye nobuninzi ubukatolika obukwibandla lamaluthere uwesley walandela ukuqhubeka nayo kwaye isaqhubekeka kodwa liphutha asiyonyaniso zange ibe yiyo zange ibe yimfundiso yebhayibhile zange ibe ngumyalelo webhayibhile ukufundisa ngoothixo abathathu mnye uthixo uyesu wathi yivani o-israyeli ndiyinkosi uthixo wenu uthixo omnye hayi oothixo abathathu eafrika babhaptizela kube kanye kuyise kube kanye kunyana kuze kube kanye kumoya oyingcwele aze emva koko umyuda olusizi eze athi ngowuphi kubo onguthixo wenu ngowuphi uyise nyana okanye umoya oyingcwele bona bonke bobathathu banye ibhayibhile ithe banye uyesu waye eyindlu awathi wahlala kuyo uthixo ibhayibhile itshilo ukuba utimoti wokuqala isithathu ishumi nesithandathu ngaphandle kokunganqinelani leyo yingxoxo inkulu imfihlelo yobuthixo kuba uthixo wabonakaliswa enyameni wabonwa zingelosi wamkelwa washunyelwa wakholwa waze wamkelwa phezulu eluzukweni waba njalo uthixo ibhayibhile yathi igama lakhe liyakubizwa imanuweli nto leyo ngokutolikwa uthixo enathi ibhayibhile itshilo ukuba uyesu kuye kuhleli inzaliseko yentloko buthixo ngokomzimba njengoko sithe sanayo ngobunye ubusuku uthixo ekuqalekeni wayengumoya kwaze ngoko ukusuka kuthixo kwaphuma ulogos okanye umzimba welizwi nto leyo yayisisimo somntu obizwa nyana kathixo ukuzekelisa ngexa elingaphambili weza emhlabeni esemzimbeni wenyama kwanangaphambi kokuba eze ekuYesu Kristu ngoku ginya oko kube kanye mzalwana ndiya kukubonakalisa oko kuwe xana uMoses wabona yena wathi mandibone isimo sakho Nkosi waze uThixo wamfihla eliweni kwaye xana wegqithayo wathi yayingumhlana wendoda oko yayingulaa mzimba welizwi oko kuko ngqo emva koko laa mzimba welizwi kwafuneka wenziwe inyama hayi omnye umntu kodwa umntu okwamnye kwafuneka abe yinyama ukuze athabathe ulwamvila olusekufeni njengenyosi xana inqola ishiya ulwamvila kwaye ayikhe ishiye okuya ingabeka ulwamvila enyameni yomntu ngokuba sisona kodwa mzalwana xana yanqola laa nyama ka-Immanuel yalahlekana nolwamvila lwayo ewe mhlekazi ingabhubhuzela kodwa ayisenalwamvila kwakhona yiloo nto upawulos xana babeza kunqumla intloko yakhe wathi ow kufa luphi na ulwamvila lwakho ungabhubhuzela ungqumshele kangangokuba ufuna ngcwaba luphi na uloyiso lwakho kodwa makubulelwe kuthixo usinika uloyiso ngaye uYesu Kristu nantso ke wathabatha uthixo buqu ukokwenza okuya weza kwaye wabonakaliswa enyameni wabuyela emva kumoya uthi mzalwane uBrenham akuzange wasixelela noko xana uthixo wenziwa inyama phambi kokuba eze engukristu xana uAbraham wayehleli phantsi kwentende yakhe ngenye imini nako kusiza iingelosi ezimbini kunye nothixo zisenyuka zisiza kuye kwinyama yomntu zinothuli ezimpahleni zazo kwaye zidiniwe aze ahlala phantsi waze uAbraham waphuma wathabatha ithole ezinkomeni walibulala waze wenza inyama enqunqiweyo waphuma wafumana wathi kuSara makathabathe umgubo wombona awuhluze aze enze amaqebengwana waze wafumana ibhotolo enkomeni wafumana ingqaka yobisi wayikhupha phaya waze wayibeka phantsi kwaye uThixo wayidla haleluya eso sisizathu ukholo lwam lukhangele kuwe wena mvana yeCalvary ucinga ukuba yinto enkulu leyo kuThixo uThixo owenza yonke ipotash necalcium nayo yonke into ehlabathini waza ezantsi ukuza kutyelela uAbraham wathi ucinga ndiya kuyifihla kuwe ekubeni uyindlalifa yehlabathi amen andiyikufihla kuwe uThixo ufumane nje senziwe zizinto ezilishumi elinesithandathu ufumana nje ethile ipotash kunye necalcium ethile ipetroleum ethile ukukhanya kwendalo ngena kokuya Gabriel umzimba ngena kokuya Wormwood wangena kuko iingelosi ezimbini ziphuma ezulwini uThixo waya waze wafumana isandla esigcweleyo sayo wangena kokuya yena buqu wehla kwaye wayelambile malisikelelwe malunga naphi nokuya abazalwane be-adventist abangasayi kutya inyama siza kufika kokuya emveni kwethuba uThixo usomandla uYehova fumanisa ukuba ela gama likwalinye alikuqulelwanga ngendlela enye kwityholo elivuthayo haleluya kwaye xana wema emhlabeni wathi ngaphambi kokubakho kuka-Abraham ndinguye lo wawukwamnye kwityholo elivuthayo injalo loo nto Elohim khangela ukuba ayiyonto ikwanye wayengulowo owayesetyholweni elivuthayo wayengulowo apha ebukhoneni buka-Abraham emzimbeni wenyama owatya ithole waze wasela ubisi lwenkomo watya nebhotolo kumaqebengwana malisikelelwe igama elingcwele likaThixo wehlela ngqo phaya waze wathi andisayi kukushiya kwaye wayenomhlana wakhe ujikiwe wathi Abraham ndiza kukutyelela kwaye uza kuzisa laa mntwana unekhulu leminyaka obudala ngoku kwaye uSara unamashumi alithoba kwaye uSara ententeni yakhe waya wahleka wathi yintoni ehlekisa uSara emva kwakhe intende phakathi kwabo wathi uAbraham Sara ingaba uhlekile hayi andikhange wathi ewe wenzile hlobo lunye lofundo lwengqondo ololuya hlobo lunye lokufunda ingqondo oluya wenza into ekwanye namhlanje uJehova Jaira Jehova Rafa okwamnye izolo namhlanje naphakade akakhe asilele khangelani kuye nanku yayemile waya kanye phandle waze wathetha noAbraham waze wanyamala emehlweni akhe kwaye iqhawe elikhulu uAbraham wathi wathetha ubuso nobuso kunye noThixo uElohim uThixo kwamnye niyayifumana hayi abantu abathathu mzalwane izikhundla ezintathu zomntu omnye ekuqalekeni ebekwamnye wayengulawa moya mkulu umthombo apho konke ukunyaniseka lonke uthando lonke uxolo yonke into eyayinyulu yayikulo mthombo yaqala ukubumba umzimba umzimba welizwi uhlobo lomzimba esiya kuwo hayi umzimba ozukisiweyo kodwa umzimba obungelosi ukufana unobume isimo lonke ixesha ndibona umthi ndicinga laa mthi sisithunzi kukho uqobo ndaweni ithile laa mthi wenziwa ukusuka kwinto ethile ukuhlakanipha kwawenza kwaye konke lo mhlaba okwenzayo kubonisa okwasezulwini ibhayibhile itsho njalo kwaye ukuba kukho umthi apha ofanele ukutshabalala kukho omnye eluzukweni ongasayi kutshabalala ukuba ndibona umntu ndibona athandekayo asematsha amaqabane indoda kunye nomfazi wayo besihla ngesitrato izithando azikunye ibonakalisa ntoni malisikelelwe igama lenkosi kukho okhoyo ezulwini ongasokuze atshabalale ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe sinomnye osele ulindile umzimba welizwi ngoko ufumana itrinity umoya omkhulu uhleli kunyana uyesu uyesu ehleli ebandleni ngaloo mini niyakuyazi ukuba mnandikuye ubawo ubawo kum kwaye mnandikuni konke awayekuku uthixo wakugalela kuyesu konke awayekuku uyesu wakugalela ebandleni nantsonke ndikubawo ubawo kum nandikuni kwaye nina nikum nanko nanko umzimba oko koko kuyingxaki nebandla libe lifundiswe imfundiso endala eyimfitshimfitshi etenxileyo lohlobo oluthilele qhekokazi elidala ukuyabula nokuba neesopholo zesuphu nemigidi yamakhasi yile nto sinegquba lombhodamo esinawo asidingi izinkqubo zabantwana kunye neesopholo zesuphu esikudingayo yendala enqwabalala ivangeli kunye namadoda okholo kunye nekrele lijinga phaya kwaye becela umngeni esikudingayo namhlanje hayi imfitshimfitshi yemfundo ngenkolo kunye nolwazi lwengqondo loqhogano olwenziwe ngabantu sidinga ivangeli enqwabalala eshunyelweyo kukhanyeni nasembandleni nokubonakaliswa komoya oyingcwele qaphelani apha ngoku njengoko athe wabeka omnye umhla esithi kudavide ukuba uyesu unge ube baphumzile ange engabuyanga athethe ngawo omnye umhla ngoko abantu bakathixo balindwe luphumlo kuba lowo ungenayo ekuphumleni kwakhe naye ngokwakhe uphumle kuyo imisebenzi yakhe njengoko uthixo wenzayo kweyakhe ngoko kuphi apho siza kufunda khona uMateyu amashumi amabini isahluko seshumi elinanye umqolo wamashumi amabini anesixhenxe zonke izinto athe ubawo wazinikela kum zinikelwe kum ngubawo gxebe kwaye akukho mntu umaziyo unyaka kuphela ngubawo kulungile kungekho namnye umntu omaziyo ubawo kuphela ngunyana naye lowo sukuba unyana ethanda ukumtyhilela uyabona asibo bungakanani bokufundayo kungakanani ubhishophu afuna wena ukwazi kuko kungako uthixo afuna wena ukwazi ukuba akunakho ukusibona esi sityhilelo sukubuza ubhishophu buza uthixo sukubuza umalusi wakho buza uthixo unyana utyhila yena yena isimelabizo somntu phulaphulani oku kuyanothusa nanku umyalelo upawulos wathi ukuba ebeshiye omnye umhla yena ngowayethethile ngawo kodwa apha koko wakutshoyo yizani kum nonke nina enisindwayo kwaye nibulaleka ngumthwalo ndiya kuninika isabatha ukuphumla thabathelani kuni idyokhwe yam nize nifunde kum kuba mna ndinobulali kwaye ndithobekile ngentliziyo kwaye noyifumanela isabatha imiphefumlo yenu kuba idyokhwe yam ilula kwaye nemithwalo yam ikhaphukhaphu qaphela oko akutshoyo upawulos ukuba uyesu ube baphumzile ange ebuye wathetha ngawo omnye umhla kodwa ubeke umhla esithi kudavide emva kwexesha elide xana nithe naliva ilizwi lakhe musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu kwaye kusele phulaphulani ngoku umqolo wethoba ngoko ke abantu bakathixo balindwe luphumlo isabatha kuba lowo indoda okanye umfazi uthe wangena ekuphumleni kwakhe yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo ndiya kuninika ukuphumla waphumla kweyakhe imisebenzi njengoko wenzayo uthixo kweyakhe ungaba namashumi amabini eminyaka ubudala ungaba ubunamashumi amathathu eminyaka ubudala ungabe ubunamashumi amahlanu eminyaka ubudala kodwa ngomzuzu usiva izwi likaThixo linqonqoza enhliziyweni yenu, musani ukuyenza lukhulu. Ngoko ngena, lowo uwavayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo, unonaphakade ubomi obungunaphakade, kwaye akasayi kuya emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Uthi, ngabane uBrenham kwenzeka ntoni? Fumana umoya oyingcwele, uKristu uza ngaphakathi kuwe, ingaba injalo. Tyhila nam kuIsaya, isahloko samashumi amabini anesibhozo, size sifundeni. UIsaya, isahloko samashumi amabini anesibhozo, bona oko wakutshoyo umprofeti malunga nayo. Matei, mashumi amabini anesibhozo, qalisa kumqolo wesibhozo, apha yinkohla yemihla yokugqibela, funeka sivale emzuzwini. Kuba zonke izithebe ziya kuba zizele ngumhlanzo, akukho ndawo icocekileyo. Mandime oko umzuzu, njengoko uAnie wathi ngobunye ubusuku, wayethetha nomntu othile, uAnie Fendler, lo mzalwane apha usuka eSwitzerland, wathi, ndema ndayiyeka yangena yamanzisa, ndifuna oku kungene kumanzise. Akukho ndawo icocekileyo, kuba zonke izithebe ziya kuzala ngumhlanzo, kwaye njengenja isiya kumhlanzo wayo nehagu ekuzityikityeni kwayo, benjenjalo abantu ukubuyela emva. Yintoni ingxaki nani mawisile? Naniqhele ukuba nokukhanya. Kwenzeke ntoni? UThixo wakususa esandleni sakho wakunikezela kumaNazarini. Kwenzeke ntoni kunimaNazarini? Nanikhe nanokukhanya. UThixo wakuthatha ezandleni zenu waze wakunika amaPentekoste. Injalo, nina bandla likaThixo, nani nonke ninabantu bobungcwele, ngokuba nikwalile ukukhanya. Nizenze ihlelo, naza nathi asisayi siphinde sikholwe okunye kunoko. UThixo waqhubeka waphuma waze wanibonisa nina ukuba yena unabantu abaya kumlandela. Kwenzeke ntoni kuni maPentekoste? Nani nako ukukhanya. UThixo wakususa kuni. Intseka yomlilo iyahamba. Lonke ixesha intseka yomlilo ihamba, ibandla lahamba nayo. Kwaye xana uLuther wazenza umbutho ukuphuma kwibandla eKatolika, ibandla elelakhe, intseka yomlilo yahamba, waza uWesley wemka nayo. UWesley wazenza umbutho, waze wenza ihlelo lakhe, yaza intseka yomlilo yahamba, aza amaNazarini emka nayo. AmaNazarini azenza umbutho, laza ibandla likaThixo lemka nayo, kwaye lathi lalingelo hlelo, kodwa lalililo. Emva koko kwenzeke ntoni? Into elandelayo eyenzekayo, amaPentekoste abona umlilo aze emka, kwaye yintoni enayenzayo? Nenza imfundiso kwiilwimi, naze nayenza umbutho. Wonke umntu kwafuneka athethe ngelwimi phambi kokuba bafumane umoya oyingcwele. Emva koko uThixo wahamba kanye ngoko waza wanishiya nihleli apho nikhoyo. Kwenzeke ntoni kuni bobunye? Nifumene ubhaptizo egameni likaYesu, nenze imfundiso ngaloo nto, naza nazahlula kwinxenye yawo, waza uThixo wemka ngoko wanishiya nihleli phaya. Injalo. Kwenzeke ntoni kuni ma-Assemblies of God, General Council endala, nenze umbutho ophuma kokukokwini, waze uThixo wemka ngoko wanishiya nihleli, kwaye ngoku aniyonto kuphela elibandayo igquba elomileyo njengabanye benjalo. Kwaye intsika yomlilo iyahamba. Haleluya! Zonke izithebe zizele ngumhlanzo. Khangela kwisidlo senkosi sasebusuku. Kutheni? Bade, bendisendaweni abathabatha iloaf endala yesonka, kwaye isonka sifanele senziwe ngesonka esingenagwele, kwaye basigqithisa kuboni abatshaya imidiza, abathengisa ngemizimba, amahenyu, oko nje benamagama abo encwadini. Kwaye nina mabhaptizi nide nikubize ovalekileyo umthendeleko. Ngoku, nina mabhaptizi, khonyani kancinci, uThixo uyakususa uphondo lwenu. Oko kulunge ngqo, anisayi kuba nakho kuluvuthela ovalekileyo umthendeleko. Niyazahlula, nikhangeleke ngcwele kakhulu kunokuba ninjalo. Khumbulani, lona ngumnquba wombhaptizi. Oko koko nikufumanayo, nizenze umbutho. Oh, nithi asingombutho. Ewe ninguwo, ngokuqinisekileyo ninguwo. Nithi sibubudlelwane. Ehe, nabani ozayo emnyango aze afundise ngendlela enikholwa ngayo, konke kulungile. Kodwa omnye aniyi kumlahlela ngaphandle, kodwa niya kumsika kubuzalwana benu. Kunjalo ngqo oko. Oh, ninendlela yokuyenza ke, naye uThixo unendlela yokuyenza. Kodwa ibandla likaThixo liya kuqhubeka ukuhamba, intseka yomlilo ayisayi kumela lonto zonke izithebe sizele ngumhlanzo phulaphulani ngoku ngoku oku kuza kunothusa nje umzuzu phulaphulani ndiyakufunda ilizwi yayingubani lo umprofeti uIsaya zonke izithebe zizele ngumhlanzo ke akukho nto icocekileyo nje inja itya inja yiza ebandleni abafazi abanqunqe banqothule iinwele zabo banxiba ezimfutshane baphume baze babone amadoda esiza ukuhla ngesitrato echeba ingca eyadini amantombazana amancinci afuna ukuva umntu othile esenza lo mlozi wokubiza inja enamandla okanye ingcuka mantoni na eyiyo yiniyazi vityo vityo oh ucinga umhle akunjalo kwaye amadoda ahamba ukuhla ngesitrato kunye nesiga emlonyeni wakho kwaye idikoni kwibhodi nikhangeleka njengenkatyana yenkomo yasetexas engenampondo kwaye ngoko nicinga ukuba nibalulekile kunjalo ngqo oko yiloo nto zonke izithebe nyuka uze uthabathe umthendeleko uze wenze ngathi ubalulekile uqhathe kwaye ube kwaye uxoke iveki yonke yintoni ingxaki nani zonke izithebe zizele kumhlanzo oh ndithabatha isidlo senkosi sangokuhlwa ngokuqinisekileyo siyakwenza ebandleni lethu uyesu wathi uya kusivusa kwimihla yokugqibela ukuba sithabatha isidlo senkosi sangokuhlwa kodwa lowo uthi adle aze asele ngokungafanelekileyo udla kwaye eselela umgwebo wakhe engawucaluli umzimba wenkosi kuba ngenxa yoku abaninzi bayagula kwaye bebuthathaka phakathi kwenu kwaye abaninzi bafile badala bafile amabandla omileyo umoya kathixo umkile kuni intseke yomlilo ayisekho phaya niphika impiliso engcwele niphika uvuko oh nithi oh uvukile kwabafileyo ngokwasembalini ke malunga naphi naye ekubeni esenguye namhlanje ukuba wavuka kwabafileyo uthi oh akunjalo oko ngoku nantsoko unovuko ngendlela olufuna ngalo kwaye uthixo unalo ngendlela alufuna ngalo kodwa into eyiyo ibhayibhile yathi oko sikwaziyo yinyaniso ukuba uya kuliqinisela ilizwi kwaye ezi zinto endizenzayo niyakuzenza nani kwaye ndiyakuba nani lonke ixesha kude kube sesiphelweni sehlabathi uyesu kristu nguye izolo namhlanje naphakade oko koko ilizwi likutshiloyo ngoku yintoni isabatha zonke izithebe zizele ngumhlanzo akukho nasinye esicocekileyo ngubani aya kumfundisa ulwazi hayi ulwazi lwehlabathi ulwazi lomoya ngubani aya kumfundisa ulwazi ngubani aya kumenza aqonde imfundiso oh makasikelelwe uthixo umbutho wethu wawukholelwa oku abayi kunyamezelana nokuya khathali yintoni umbutho wakho okholelwayo yintoni elikutshoyo ilizwi likathixo malunga nayo oh kuhle abelusi bethu niyayazi bafundile oh ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo banemfundo engako bashiye uthixo ngaphandle kuyo ngenene nina ningabaxelela ilizwi kwaye baya kuzulazula baze bathi ke andiyikholelwa njengala ndlela oh wena nto inekratshi mandikuxelele jonga apha ngubani aya kumenza azi imfundiso abo balunyulweyo ebeleni kunye nabo balunyulweyo ebisini baze basuswa emabeleni ngenye imini ummelwane wam weza wathi yili umalusi othile apha esixekweni othandeka kakhulu umntu omncinci owakhe wambona wathi umfazi kunye nam sasihleli sinxibe iipijama zethu malunga nasembindini wobusuku kwaye laa malusi mncinci wabaleka wangena waze waphunga ikofu kunye nathi waza waya kwenye indlu yommelwane waze waqhawula izandla nabo babe nomdlalo omncinci wamakhasi waze wahlala phantsi wadlala amakhasi kunye nabo wathi oh wayengoyena wonwabayo nabantu umfo owakhe wambona wathi oh siyamthanda asiyi kumgxotha kungekho nto de maphaya kancikane ndacinga kulungile wathi oh akucingi ukuba lonke ibandla lidinga indoda enjeya ha andizange ndibe nakho ukuphendula okuya wathi kwenye indawo encinci wathi babe nendawo enjalo ukuba ntle lo mlungiseleli kunye nenkosikazi yakhe abantu abathandekayo baphuma baze bahoya abantwana kangako de baba nesikolo sebhayibhile waze wathi babe nokuninzi nje bayiphuphumalisa into ngabantwana abancinci wathi bethu angabalisa zonke iintlobo zamabala amancinci ebantwaneni ndathi kuhle oko kuhle kakhulu oko ndabuyela emva ndandisandula kubuya eCanada ndacinga naku ndilapha bethu abantu yintoni ingxaki nam andikwenzi oku ya ndaya kuhlamba imoto yam ndacinga thixo ndiba yindoda endala kwaye naku ndilapha ndilwile ndikhwazile ndibongozile kwaye yonke into endiyifumanayo lunyeliso olukhulu nantoni na makathi umntu atsho into embi malunga nawe ow umqenqeleki ongcwele omdala into efana naleya ndacinga malunga nokuya laza izwi leza kumlati wona loo madoda alungile ukuba ayakwenza okuya kodwa andizange ndakubizela ukuba wenze okuya ndakubizela ukuba uthabathe ikrele uze ume phaya njengoyoshua uze ucele umngeni mzalwana hayi ukubhanxa kunye nembutho endala okanye umbutho webandla elithile kodwa cela umngeni umtyoli yima ngaphambili wenze okulungileyo olulungileyo nokungalunganga okungalunganga shumayela ilizwi uze ufumanise ngubani onokholo lokulikholelwa ndibeke phaya ndaba nokukhawulezisa kulaa moto lonke ixesha ndihlamba ndathi inkosi 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 yeva mnandi ngoko konke kulungile nkosi ndiyakulibamba ukuqinisa kwaye ndifuna ukufa nalo esandleni sam ngubani endingamazisa imfundiso phulaphulani izithebe zizele ngumhlanzo bona abo balunyulweyo elubisini kwaye basuswa emabeleni ngokuqaphela kuba ummiselo phezu kommiselo ummiselo phezu kommiselo umgca phezu komgca intwana apha nentwana phaya kuba ndiyakuthetha ngemilebe ethindithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu kubo abo kuthiwe lena yisabatha kuyo leyo eniya kuphumza abadiniweyo lena yindawo yokunyamnyeka basuka abavuma ukuva kuba ilizwi likayehova leza kubo umntu othile walishumayela ummiselo phezu kommiselo phezu kommiselo umgca phezu komgca phezu komgca intwana apha kunye nentwana phaya ukuze baye baze bawe ngomva baphuke barhintyelwe babanjiswe yintoni uphumlo luze nini uphumlo xana abantu bathetha ngezinye iilwimi baze banemilebe ethintithayo imilebe ethintithayo abazange bathethe nto bathintitha kwenzeke nini okuya ngomhla wepentekost xana umoya oyingcwele wazayo oluya luphumlo umoya oyingcwele wathi uyesu yizani kum nonke nina nisindwayo nibulalekayo ngumthwalo kwaye ndiya kuninika uphumlo ndiya kuninika ubomi ubomi obungunaphakade zowi ubomi bukathixo uThixo uya kuza kuwe aze abe yinxalenye yakho uya kukunika uzalo aze akwenze unyana nentombi ngoku qaphela elo yayiluphumlo lwesithathu abalunikayo olokuqala uThixo walwamkela kumsebenzi wakhe olwesibini Israyeli walamkela emthethweni olwesithathu ibandla lwalamkela lona njengenxalenye kaThixo isithathu linani lobomi bangaphi abakwaziyo oko lonke ixesha ubona isithathu bubomi qaphela xana uThixo wadala umhlaba usuku lwesithathu yayibubomi bangaphi abakwaziyo oko usuku lwesithathu kwabakho ubomi kusuku lwesithathu lokudala iTrinity ubawo wayengasentla kwabantu kwintsika yomlilo unyana waye engumntu owathetha ebantwini waze wabenza balungela umoya oyingcwele wayelinyathelo lesithathu nto leyo yayingumoya oyingcwele uthixo ebantwini ubomi yise nyana uphumlo lukathixo uphumlo lukaisrayeli kunye nophumlo lwebandla ukugcina isabatha ke ukuba akuzange wamkela umoya oyingcwele okwakaloku nje akuzange wangena kuphumlo lukathixo akudingeki uthi ow andibanga nakho ndifuna ukutshaya andibanga nakho nje ukuyenza ndingumkristu ngenene andifuni kusela kodwa ndingumkristu andinakho nje andifuni kusela kodwa noko ndiyakuthanda ukuba ukhanuka abafazi ukuba wenza zonke ezi zinto zingenabuthixo akuzange ufike kwela xesha lophumlo akuzange wangena ekuphumleni kwakho kwaye xana ungena koku kuphumla uyayeka kwimisebenzi yakho yobuhlabathi njengoko uthixo wenzayo kweyakhe utheni uyinxalenye kathixo uyaphumla ngona phakade nantsoko leyo yisabatha yizani kum nonke nina basindwayo namhla ubeke usuku oluthile emveni kwexesha elide kudavide xana nisiva izwi lakhe musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu nje ilizwi okanye amabini ngaphezulu apha ngoku siya kuvala kuba lowo ungenileyo ekuphumleni kukaKristu. Izani kum nonke nyanibulalekayo kwaye nisindwayo ngumthwalo. Niyekile kwimisebenzi yenu njengoko uThixo wenzayo kweyakhe ngomhla wesixhenxe. Eyenu ingaba kumnyaka wamashumi amathathu, kumnyaka wamashumi amane, kumnyaka wamashumi amahlanu. Nantoni na eyiyo, uphumlile kwimisebenzi yakho njengoko uThixo wenzayo kweyakhe ngonaphakade. Akusazifuni izinto zehlabathi. Ihlabathi lifile kuwe. Ngoko, umqolo weshumi elinanye ngoku ngokusondeleyo. Masikhuthalele ngoko ukungena koko kuphumla. Hayi lona olu, hayi lona olu, kodwa lona olu. Hleze ubani eyele kwakuloo mzekelo wokungakholwa. Yintoni? Intsika yomlilo ilapha. Ingelosi yenkosi ikunye nathi. Yenza kwa ezo zinto zikwazinye awathi uya kuzenza. Kwaye abantu bayakhubeka but oh kulungile ndiyaqikelela yonke ilungile uhlana okuya oh ndiyaqikelela kulungile lumkela ukuba ungaweli kumgibe okwamnye wokungakhoyo yithathe yona ngentliziyo yakho yonke qaphela kuba ilizwi likaThixo hayi imfundiso yecawe ilizwi likaThixo liyakhawuleza linamandla kakhulu libukhali kakhulu ngaphezu kwekrele elintlangothi mbini. Phulaphula, lihlaba liphumele kwa, lahlule umphefumlo, umoya, amalungu kwanomongo, kwaye phulaphula, kwaye lingumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo. Ibe yintoni okuya, umoya oyingcwele ungeza uze uthi wenze into ethile-thile. Kwaye wenze oku, kwaye wenze noku ya, unolu hlobo lwesifo noku ya. Ukuba uya kulungisa oku, uya kwenza oku ya. Yabona, umcaluli weengcingane. Kwaye abantu bathi, yintoni oku ya, kutheni, lufundo lwengqondo. Kutheni, iyi, ungumvumisi. Yabona endikuthethayo. Leli khohlakeleyo elidala elikrekrezayo ihlabathi elingamaziyo uThixo. Liyakhawuleza, cinga, linamandla kakhulu kunekrele elintlangothi mbini. Kwaye lingumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo. Ngoku, yintoni leyo eyaziyo izicamango zentliziyo, Thixo? Wena uthe, kuhle, iBhayibhile ithe, ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo nguThixo. Ekuqalekeni ubekho ulizwi ebekuThixo, kwaye ulizwi ebenguye uThixo. Kwaye ulizwi wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. UThixo ucalula iingcingane. UAbraham wayenomhlana wakhe uguqukele kwaye wenza kanjalo uThixo enomhlana wakhe uguqukele ententeni. Kwaye uSara wahleka. Waze uThixo waguquka wathi, yintoni eyenza uSara ahleke? Umcaluli weengcingane zentliziyo. Ndifuna oku ya kumanzise kancikane. Emva koko, xana olu hlobo lolungiselelo luvuka, athe uThixo walithembisa ngomhla wokugqibela, kwenzeke ntoni? Ufundo lwengqondo. Ingaba abayibizanga inkosi buqu, Beleza bhule, wathi, ukuba abayibiza inkosi yendlu, Beleza bhule, kukangakanani ukuba ngaphezulu abaya kubiza abafundi bayo. Ndiyanithanda, ibonakalisa ukuba ninomdla ngokwaneleyo. Akudingeki ukuba nize kwesine sipholisi moya isakhiwo ukuze nive ivangeli. Nilambe ngokwaneleyo ukuze nize kwindawo enjengalena. UThixo ebengasayi kusivumela sakhe nantoni kuphela oku. Siyithanda ngale ndlela. Nje elincinci elidala ityotyombe, kodwa leyo yindlela esiyithanda ngayo. UThixo akahlali kubunewunewu. UThixo uhlala entobekweni. Siyithanda ngolu hlobo. Siyavuya ukuza kwaye nani ngokweni ukuhlala kwindawo efana nale. Akukhathaliseki ishushu kangakanani, ubila kangakanani kwisuti yakho entsha, ilokhwe yakho entsha, oko akwenzi namnye umahluko. Uphulaphula kubomi obungunaphakade kwilizwi likaThixo elazi iingcinga zentliziyo yakho. Intsika yomlilo eyandanda phezu kwabantwana bakaIsrayeli indanda apha ngobu busuku. Ndingayicela umngeni. Akukho ndoda enokuma apha phantsi kwamandla kamoya oyingcwele ngaphandle kothixo ayichithe nje ngokuphandla aze ayixelele into ebe iyiyo njalo loo nto. Antsoke, yintoni yona? Yintoni yona? Ngumoya okwamnye owakhokela abantwana bakaIsrayeli kuphumlo lwabo kwaye bawa ngenxa yokungakholwa kwabo. Musa ukuwa, eli lithuba lokugqibela. Yisenyana nomoya oyingcwele ubomi buza busuka phaya. Ugwetyelo uMartin Luther, isesisimo senkolo. Ungcwaliseko uMartin Luther, uJohn Wesley, ubhaptizo lomoya oyingcwele, ubomi, ugwetyelo, ukukholwa, ungcwaliseko, kukucocwa, umoya oyingcwele, ukuzaliswa, ubomi, hayi ngesigaba sobuLutere, babe nawo ukwisimo, hayi ngesigaba sikaWesley, babe nawo ukwisimo, kodwa esi sisigaba xana umoya oyingcwele usiza buqu. Kwaye ukuba akukawamkeli wona, wenza njani, ungayikholelwa naye imimangaliso, oko kuthabatha uThixo kuwe ukukholwa. Wenza ngokufana noThixo, wazi ngokufana noThixo, ucinga ngokufana noThixo. IBhayibhile yatsho ukuba wena ungomncinci, omncinci uThixo. Watsho njalo uYesu kuba nina niyinxalenye kaThixo. Kwaye okukwakunye njengoko ndinguBranham omncinci, kwaye ungomncinci nokuba ngubani onguye. Kwaye ngokuba abazali bakho lela gama, isimo sokuba unguye kungokuba abazali bakho ngabalandlela kuba wazalwa ngabo. Kwaye isizathu sokuba nikholelwa uThixo kwaye nikholelwa imimangaliso nemiqondiso nezimanga kungokuba ningoonyana neentombi zikaThixo. Namkele ubomi buza kwisithathu, ulungile. Xana uYesu wenyukela entabeni, yonke indawo awaya kuyo, wathabatha uPetros, uYakobi noYohane, amangqina amathathu, isithathu linanye lobomi. Niyayifumana? Uthando, uvuyo, uxolo. Ngoku, masiye ngokukhawuleza ngoku esiphelweni sesahluko, ngokukhawuleza njengoko sifunda. Kuba ilizwi likaThixo liyakhawuleza, linamandla kakhulu, kunekrele entlangothimbini, kwaye licalula kwanezicamango zentliziyo. Akukho nasinye isidalwa esingabonakaliswayo emehlweni akhe, kodwa zonke izinto zityhilekile emehlweni alowo esinokuthandana naye. Mzalwane, akukho mpukane enokuthi cakatha epalini phaya ngaphandleni kwakhe ayazi. Zonke izinto zityhilekile, mzalwane, yena wazi yonke into owakhe wayenza, yonke ingcinga owakhe wayicinga, yiloo nto yena ayiyo. Simkholelwa yena ngolwa hlobo. Kwaye xana uThixo esiza kuthi aze asibeke thina ebandleni, ubeka izipho nezinto ebandleni ukusebenza isiqu sakhe. Ukuba uThixo ungulaa Thixo ungenasiphelo, ngoko uphilisa abagulayo, angavusa abafileyo, angacoca abaneqheqa, enze iimfama zibone, anganika ukubona, angenza zonke iintlobo zezi zinto esebenza ngebandla lakhe ngokuba nguThixo kuni nalo ibandla. Kwenzeka njani ukuba elabandla libe libandla? Ngokujoyina lona, hayi mhlekazi. Ngokuxhawula izandla, hayi mhlekazi. Ngobhaptizo lwamanzi, hayi mhlekazi. Ngobulungu, hayi mhlekazi. Ulifumana njani? Ngamoya mnye. Sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye. Nantsoke. AmaRoma isibhozo isinye. Ngoko ke akuseko kugwetywa. Akukho kugwetywa lihlabathi. Abanakukutyhola nangayiphi into. Akukho kugwetywa kwabo bakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa abahamba ngokomoya. Nantsoke, leyo yindlela yokugweba ubuKristu benu. Leyo yindlela enazi ngayo ningene kolwaphumlo. Ihlabathi alisakukhathazi ngokuqinisekileyo. Uyalibona, hambela kude kulo. Unento engcono yokuyicinga ngayo. Nantsoke, akukho kugwetywa. Leyo yindlela esingena ngayo kumzimba. Kwaye ukhuselekile ngonaphakade. IBhayibhile yatsho njalo. Jonga ngapha kumaHebhere isahluko seshumi. Wathi, kuba apho kukho iminikelo yeenkunzi zenkomo kunye namadini, inkumbulo yesono yayisenziwa iminyaka ngeminyaka. Kodwa le ndoda ngedini elinye, malisikelelwe igama lakhe elingcwele. Kuba ngedini elinye wasigqibelelisa naphakade. Haleluya! Hayi ukwenzela imvuselelo elandelayo, kodwa naphakade. Izinto ezindala zidlulile kwaye zonke izinto ziye zabantsha. Sihamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle, iintaka zicula hlukileyo. Sihleli apha, sijonge kweli ncila lincinci malunga neminyaka emihlanu eyagqithayo liyaqikelela urosela amehlo amakhulu aqhwanyazayo ehamba esehla ngezitshato zasechicago enxelile ebhinyalaza esiya kulo lonke uhlobo lwesono olwalukho enxelile kwayo yonke into awayenokuba yiyo kwaye ngobunye ubusuku umoya oyingcwele okhawulezayo kwaye unamandla kakhulu kunekrele elintlangothimbini wathi mfazi ulinxila haleluya ukuba lowo ayingothixo okwamnye owayesemva ngaphaya owayaziyo ukuba usara wahleka emva kwakhe andiyazi ngubani phezulu esihlweleni komnye umfazi omncinci waya waze wafumana waze wayizisa phaya wathi uyingedle yeziyobisi indlela awacalula ngayo iingcinga zengqondo kwaye izikhulu ezikhulu zezihandiba zabalungiseleli zihleli phaya ezinobuvangeli bukazwelonke kunye nezandla zazo zisongelwe ngasemva kwizikipa zicinga ukuba asizazi njengokuba zinokuhlala phantsi komhlangano ngolwa hlobo aze uthixo angabi nakho ukutyhila yayingobani zihleli phaya zikhangeleka zihlukileyo ngokungathi zazingabantu abangabanye umoya oyingcwele wazazi yayingobani kwaye zahlala phaya ezintliziyweni zabo zicinga ukuba yayilufundo lwengqondo zingazi ngakumbi malunga nothixo kunonoqhakanci ebeyakwazi malunga nobusuku baseyiputa injalo loo nto ziyazi yona ngombhalo kodwa hayi ngomoya umbhalo uyabulala kodwa umoya udlisa ubomi nantso ke nantso imbono liyakhawuleza limandla kakhulu kunekrele elintlangothimbini umcalulo weengcingane zentliziyo phulaphulani qaphelani akukho sidalwa esingabonakaliswanga emehlweni akhe kodwa zonke izinto zize kwaye zityhilekile phambi kwamehlo akhe lowo esinokuthanani naye ekubeni ngoko sinombingeleli omkhulu phulaphula ngoku kwabagulayo othe wacanda emazulwini uYesu nyana kaThixo masilubambe uvumo lwethu lubambe oko akuthethi nje ukuqhubeka uvuma ukuba akubuphili ubomi akulubambanga uphila into yobuhanahanisi ungcono ube ngophumileyo uze utsho nje ukuba ungumoni uze ulibale malunga nayo sukubanga ubuKristu uphile into engenye usisiqhubekiso esikhulu isihlabathi lakhe lanaso ukuba ungumoni yivume uze uqhubeke ulungise noThixo ukuba ungumKristu lubambe uluvumo lwakho hlala phaya qaphela oku ngoku ndifuna ukungenisa oku nje phambi kokuba sihambe kuba asinambingeleli mkhulu ongenakho ukuvelana nezilwelwe zethu kodwa sinowahendwayo ngeento zonke ngokufana nathi engenasono noko phulaphulani masisondele ke ngoko sinokungafihlisi kuyo itrone yobabalo ukuze sibe nokwamkela inceba sifumane ubabalo nosizo ngexesha lesidingo malisikelelwe igama likaThixo phulaphula mbhaptizi mrhabe mlutere uza kundibuza lo mbuzo uAbraham wakholelwa uThixo kwaze oko kwabalelwa kuye ngobulungisa ndiyayazi kulapho usoloko usiya khona leyo yinyaniso yintoni engakumbi umntu anokuyenza kuphela ukukholelwa uThixo oko kunjalo ngqo kuko konke anokwenza kodwa xana uThixo eluthathela ingqalelo olwakholo yena ukunika umoya oyingcwele ngoku yintoni endiyenzayo mzalwane uBrenham ingaba ndiyakhwaza hayi ncakasana ingaba ndithetha ngelwimi hayi ncakasana ungakhwaza kwaye uthethe ngelwimi zombini kwaye futhi uphile nje ngomhedeni kwaye futhi usakhanuka abafazi ungatshaya kwaye usele kunye nento yonke engenye ndibone abantu bethetha ngelwimi baze baphume kanye benze ezimdaka kakhulu ezibuqhinga izivumelwano endakhe ndazibona ndibabonile bona bekhwaza kwaye bekhala iinyembezi zengwenye kwaye babe nokuba yonke into enokuyifumana ndibabonile bephuma kwaye yonke intombazana ehlanga esitrato ajike aha lowo ngumqondiso olungileyo wokuba akunawo wona injalo loo nto kodwa mzalwana xana ugqithile kufeni wangena ebomini zonke ezo zinto ziyafa kwaye usisidalwa esitsha kuKristu Yesu ukuba ubona into engalunganga uyakuthandaza ngayo Thixo yiba nenceba kwaye ukuba ubona iingxaki endaweni yokuhamba usiba liphololo kwaye uzama ukuyenza mandundu uya kuzama ukuya kumntu uze uyilungise kwaye uyithulise kwamsinya lowo ngumoya kaThixo kuwe. Ukuba wenza impazamo, uvulelekile kuzo. Ukuba wenza impazamo, uyakuyilungisa kwamsinyane sokuvumela ilanga litshone emsinweni wakho. Leyo yindlela owazi ngayo udlulile ekufeni wangena ebomini. Unothando, uxolo, uvuyo, ukuzeka kade umsini, ukulunga, ububele, umonde. Sinombingelelo omkhulu ezulwini elungele ukwenza izingxengxezo phezu kovumo lwethu. Yintoni? Kuxa uYesu wabuyela emva kuLogos, intsika yomlilo eyakhokhela abantwana bakaIsrayeli, ehleli ebukhoneni kwaleyo mikhulu, imithombo, umnyama wezikhanyiso owaphumayo, omoya abagqibeleleyo abasixhenxe, umoya ogqibeleleyo wothando. Ngoku qaphela, kuqala luthando olugqibeleleyo, olu luthando lukaThixo, lunyulu kwaye alukrexezwanga. Ngokulandelayo kuza phaya uthando iFiliyo, olo luthando onalo kumfazi wakho nakubantwana bakho. Okulandelayo amaqabaza emva kokuya luthando lwenkanuko. Okulandelayo luthando lungena Thixo kwaye nje luhamba luhle de lube bubumdaka nje luqhubeka ekugqwethekeni lugqwetheka. Kwaye yonke into ethe yaba nesiqalo inesiphelo, kwaye konke okuya kuyakususwa, kwaye akukho nkumbulo yakho konke konke, kwaye kuze kanye emva kwingqibelelo ngenye imini. Kwaye indlela ekuphela kwayo akunakuma ezantsi apha embindini wendlela uze unyukele apha. Ufanele ube yonke indlela ungenile, uthembela, uphumle ngokupheleleyo kusindiso athe uYesu Kristu wakunika lona ngokholo. Kukho umoya wokunyaniseka ozawusuka kuThixo, lowo ngumthombo, umthombo kaThixo, oko kukunyaniseka. Okulandelayo ngumntu oyakwenza isenzo esihle kummelwane wakhe. Okulandelayo ngumfo ofanele umqaphele. Okulandelayo ngumfo lisela. Okulandelayo ngumfo ngumbulali, bambelela. Yabona, iyagqwetheka kanye ukwehla, kodwa zonke ezo zinto zithetha okwenene. Oko koko endikutshoyo, lonke ixesha ubona umntu o ubona amaqabana amancinci esehla ngesitrato izithandwa mhlawumbi bangamashumi asibhozo eminyaka obudala, ithetha kuphela ukuba ezulwini kukho amaqabane asematsha amele wona. Ezulwini ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthi uchithwe sinomnye phaya. Ukuba ubona indoda elukuhlayo, ebayo, exokayo, khumbula nje indawo yayo ilindile esokweni ukwenzela yona. Indawo yakhe apha yakuthuthunjiswa ebukhoneni bukaThixo kunye neengelosi ezingcwele ngomlilo nesalfure. Uyakuthuthunjiswa phaya, hayi ixesha elide. Akanakuthuthunjiswa ixesha elide. Ixesha elide alithethi konke lonke ixesha. Unaphakade lixesha lonke. Unaphakade li akanasiqalo okanye siphelo, kodwa ixesha elide si isithuba sexesha. IBhayibhile yathi xesha elide kunye isihlanganisi xesha elide. UYona wathi wayesembilinini womnenga ixesha elide sisithuba sexesha. Kodwa jonga, bunye kuphela ubomi obungunaphakade, kwaye obo nguThixo. Kwaye ukuba uza kuthuthunjiswa naphakade uze ungabi nakho ukufa, unobomi obungunaphakade. Akunakuthuthunjiswa lonke ixesha, ungathuthunjiswa ikhulu lezigidi zeminyaka ebukhoneni bukaThixo kunye neengelosi ezingcwele ngomlilo nesalfure. Andazi kukade kangakanani ebekelwe kona, kodwa ekugqibeleni ifanele ifikelele esiphelweni ngokuba ibe nesiqalo. Kodwa uThixo yedwa unobomi obungunaphakade. Lowo uwevayo amazwi am kwaye akholelwe kulowo wandithumayo akanabomi bexesha elide, unobomi obungunaphakade. Oba bomi obuqale, hayi into apha, kodwa konke ukunyukela phaya, ubomi obungunaphakade, zowi, ubomi bukaThixo buqu, buyehla buze buhlale emntwini, kwaye ungunaphakade kunye noThixo, kwaye akanakufa, yiloo nto ilizwi likutshiloyo. Cinga njengayo, ingaba kukho ubomi banaphakade obubini, ubungenakho ukukuphendula okuya, ingaba obunakho, bunye kuphela ubomi obungunaphakade, kwaye obo bubomi bukaThixo. Olu olunye uhlobo lobomi akhathaliseki luyintoni, bunesiphelo kubo, kwaye nantoni enesiqalo inesiphelo. Kodwa nantoni engenasiqalo ayinasiphelo, kwaye uThixo uthe uyakusinika ubomi obungunaphakade ngaphandle kwesiqalo, sasenziwe nje inxalenye yakhe. Kwaye eneneni ubomi obukuthi abuzange buziswe apha imvelo yobuntu, indalo isinika umoya, kodwa lo moya wafa, kwaye sifumana umoya kaThixo, uzuko kuThixo. ingaba uThixo wayengumntu ngokuqinisekileyo. Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu thina. Wayeyintoni uThixo? Umzimba welizwi, umzimba. Kwaye phaya umntu wenziwa ngolwa hlobo waze wabekwa phezu komyezo. Kodwa kwakungekho umntu wokuwusebenza umhlaba kwizimvo. Emva koko wadala umntu ngothuli lomhlaba, ubomi besilwanyana. Kwaye laa mntu wasebenza umhlaba, kwaye laa mntu wawa ngesigqitho ngokuchanekileyo. Kwaye uThixo, umzimba welizwi, wehla waze wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu ukuze ahlangule umntu. Ke asiyonto onokuyenza. Ungumoni into yokuqala, ubunjelwe bugwenxeni, uzalelwe esonweni, weza emhlabeni uthetha ubuxuku, wazalelwa apha kweli hlabathi ngomnqweno wesondo likatata nomama wakho. Kwaye nje ungobheka esihogweni njengoko unokuba nako, andikhathali ukuba wenzani. Ungabe zange waxoka, dweba, wagcina wonke umyalelo nayo yonke into engenye, kwaye uyakuya esihogweni njengonogubende ebhokisini yakhe. Kodwa indlela yokuphela kwayo onokuze ube nokuphila kwakhona ukwamkela umoya oyingcwele, ubomi obungunaphakade bukaThixo. Yintoni ekwenze le nto uyiyo? Ekuqalekeni, xana umoya oyingcwele wafukama phezu komhlaba, kwakungekho nto kuphela ugqabhu kodubulo lwevolcano. Intyatyambo encinci yepasika yavuka, wathi uThixo, okuya kukhangeleka kukuhle. Qhubeka ukufukama. Iintyatyambo zavela, ingca yavela, imithi yavela, iintaka zabhabha ziphuma eluthulini, izilwanyana zavela, umntu wavela. Ngoku yayenziwe njani? Ngokufukama kukamoya oyingcwele esizisa ezi zinto zidibana, ipotash, calcium, esenza intyatyambo, esenza izilwanyana, esenza wena. Kwaye ngoku unokhetho olusimahla. UThixo ufukama emva kuwe aze athi, uyaliva izwi lam, musa ukuyenza lukhuni intliziyo yakho njengakwimihla yengcaphukiso. Nangu esiza esehla, shumayela ilizwi. Ivangeli eyashunyelwa kubo ayikhange babengenalo ukholo kuyo, ke ayizange libancede. Baliva kodwa abazange balikholelwe. UThixo wehla wababonisa intseke yomlilo, wababonisa ngomprofeti wakhe imiqondiso nezimanga, wayekunye naye, abazange balikholelwe. Oh, bathanda ukubona imimangaliso, bathanda ukuva umprofeti, kodwa malunga nokukholwa lona abazange. Ubomi babo babonakalisa abazange. Ngoku wathi, sanukuwela emva kwala mzekelo mnye okungakhona, kuba kulo mhla ugqibela kwibandla leentlanga uThixo ubonakele kwakho umqondiso kwam, isimanga esikwasinye, intsike yomlilo ekwanye, ingqinelo ibonakalisiwe. Masingazenzi lukhuni iintliziyo zethu size siwele kokwakuhendwa emva ngaphaya kokungakholwa, kuba siya kubolela emhlabeni kwaye oko iya kuba kuko konke. Kwaye xana umoya oyingcwele unkqonkqoza entliziyweni yakho emveni kwexesha elide, xana nithe naliva izwi lam, musanukuyenza lukhuni intliziyo yenu isithi, mntwana wam, lena yinyaniso. Musa ukujonga kumthunywa, phulaphula umyalezo, kholelwa wona. Musanukuyenza lukhuni intliziyo yenu njengakwimihla yengcaphukiso. Xana eliva izwi lakho, musanukuyenza lukhuni intliziyo yenu. Emva koko uthi, ewe Nkosi, ndiyakholwa. Emva koko ungena ebomini, umoya oyingcwele uza kuwe, umoya wakho omdala uyafa, lowo ukwenza ukhanuke kwaye uthiye kunye nolunya nobutshaba kunye nentiyo, nazo zonke ezo zinto zifile, kwaye uyazala luthando, uvuyo, uxolo, ukuphumla. Akukhathaliseki ibhudla kangakanani imimoya, konke kulungile. I-ankile yam ibambile ngaphakathi kwekhuselo, kuzo eziphakamileyo iinkqwithelo ezivuthuzayo. I-ankile yam ibambile ngaphakathi kwekhuselo, kuba kuKristu iliwa eliqinileyo ndimile. Yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo. Nantsonke uEd Peronet njengoko wabhala laa ngoma edumileyo, yonke eminye imihlaba, onke amahlelo, zonke iimvumonkolo, zonke iimfundiso ziyanyamalala. UKristu uthi, uhle, ndiyayazi iBhayibhile, akunabomi ngokwazi iBhayibhile. Ndiyayazi ikhathekizimu yam, akunabomi ngokwazi ikhathekizimu. Kulungile, ndingumKristu, akunabomi ngokuzibiza umKristu. Unobomi ngokwazi yena, ukwazi yena, unobomi. Ngoko ungenile ekuphumleni kwakhe, uyiyekile imisebenzi yakho njengoko uThixo wenzayo kweyakhe. Wenziwe unyana kaThixo, idlelana noThixo. Kwaye ukuba la moya uyingcwele uyabiza kuwe, uze wena ubize emva uthi, ewe Nkosi, okanye wenze isandi, khu yizani kum, nonke nina nisindwayo nibulalekayo, ya kuninika ukuphumla. Uze uthi, ah, ndisemtsha, ndine, oh, umalusi wam aka, konke ndimele kukwenza. Yabona, akusokuze ufumane. Kodwa xana usithi, ewe nkosi yam, ndiyaliva izwi lakho, andiyenzi lukhuni intliziyo yam, andikhathali inkosi, lilizwi lakho kwaye ndiyalikholelwa lona. Ndithabathe Yesu, njengoko ndinjalo ngaphandle kokucenga. Kodwa igazi lakho laphalazwa ngenxa yam. Kwaye phaya ndiyakuthembisa, ndiyakukholwa. Oh, mvana kaThixo, ndiyeza. Beka izandla zakho phezu kwentloko yakhe efayo. Uthi, Nkosi, ndingumoni, kwaye wena undibizile. Bonke athe ubawo wandinika baya kuza kum, kwaye ndiyakumvusa ngemihla yokugqibela. Ewe Nkosi, ndiyeza. Andiyenzi lukhuni intliziyo yam, njengoko benzayo engcaphukisweni. Ndiyakholwa ngenyaniso. Ngoko yintoni ayenzayo ukunika ubomi bakhe, Zoe, ubomi obungunaphakade, kwaye ukuba uThixo angasivusa eluthulini lomhlaba, apho sisuka khona, ingaba sisuka eluthulini, yonke into ibonayo isuka eluthulini, kwaye ukuba uThixo angandenza oko ndikuko namhlanje ngaphandle kokubana lunye ukhetho, nje kuba umnqweno wakhe yayikukundenza, kwaye andinike ithuba lokujongana neCalvary, kuze ndithabathe isigqibo sam, kwaye ndasenza isigqibo sam ndaze ndakholwa kuye, kukangakanani ngaphezulu aya kundivusa ukuba yena wandenza oko ndikuko ngaphandle kokukhetha. Ngoko ndithabatha ukhetho kwaye ndithabathela yena ngaphakathi. Xana yena wabeka izandla zakhe ngokwakhe waze wafunga ngokunokwakhe ukuba uya kundivusa ngomhla wokugqibela, ndiqinisekile. Ndinophumlo, hayi ngokuba ndinqula ngecawe, hayi ngokuba ndinqula ngesabatha. Oko akunanto yakwenza nayo. Ndinqula ngokuba ndingene kuxolo lwakhe, nophumlo, uxolo, uphumlo, uthando, uvuyo, mazibhabhe inkqithelo, iankile yam ibambile. Ingaba unawo loo mava ngobu busuku, sihlobo sam esihleli apha kulona ushushu umnquba, anizanga kuva mna, hayi, nize ukuva ilizwi, ulaphula, sihlobo sam. Ngoku, ukuba aninalo olwaphumlo, ningalufumana lona kanye ngoku. Akudingeki uze apha esikuqweni, hlala kanye apho ukhoyo, nyaniseka, uze uthi, Kristu, thetha nje entliziyweni yam, ndiyayazi kushushu, ndiligwebu nje kukubila, ndimbi kakhulu, kodwa, Nkosi, ngenyaniso, ndingabe ndibilile intlungu, engakumbi kunoku, ngaphambi kwentsasa. Kwaye, ugqirha angahlumbuzela intloko yakhe, athi, luhlaselo lwentliziyo, umkile. Iyakuba yintoni ngoko? Iyakuba yintoni ngoko? Xana incwadi enkulu ivuliwe, yintoni emva koko? Niyivile laa ngoma, iyakuba yintoni ngoko? Xana abo bawalileyo umyalezo baya kufunwa isizathu, iyakuba yintoni ngoko? Iyakuba yintoni ngoko? Cinga ngayo ngoku, ngokunzulu kakhulu. Ngelixa sithobise intloko yethu, cinga ngayo.
This message tonight gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father,
bawo wasezulwini, oku konke kusezandleni zakho ngoku. Nantsi isabatha enyanisekileyo ibekwe phambi kwabantu. Nantsi ingelo sikaThixo okwale minyaka embalwa yokugqibela ihlokomisile kwihlabathi jikelele. Abagqeki nayo yonke into engenye bazamile ukuyohlwaya, kodwa ngalo lonke ixesha wena uzibonakalisile isiqu sakho ukuba unguThixo. Ihlabathi lenzululwazi, ibandla lehlabathi, ingaba bamfamekile, Nkosi. Mhlawumbi kukho omnye apha ngobu busuku ongathanda ukwamkela ukubona kwakhe, ukuhamba kwaye angalingi uThixo njengakwimihla yengcaphukisi, hayi ukuzama ukulinga yena ngokuba ngolungileyo ngecawe okanye ukugcina umhla othile okanye kwimvumo nkolo ethile okanye ukuba ngowecawa ethile, kodwa ongathanda ukuza aze oluswe ngenhliziyo aze amkele umoya oyingcwele kwaye bayamfuna yena ngokholo ngoku bazama ukwamkela yena enhliziyweni yabo bazama ukufumana ubabalo ngawe Nkosi Oh, bangabe bathethe ngeelwimi bangabe bakhwazile basenephuku elikwalinye elidala basenolunya olukwalinye oludala basengamapholopholo kwaye bethetha kwaye besenza izinto abangafanelanga bazenze abakufuni oku yankosi iyakuba yintoni ngoko xa nala ncwadi inkulu ivuliwe eyathi abanjalo abayi kungena ebukumkanini yibani ngabagqibeleleyo ngoko kwanjengoko ubawo wenu ezulwini egqibeleyo nantoni na engeneno ayisayi kungena ingaba bathembele ngempela ngobu busuku ekubethelelweni ukuba kunjalo nkosi yanga bangenza lowa ungunaphakade uewe kanye ngoku bathi nkosi ndi akukho mvakalelo kodwa ndiyeva ngokuvakalelwa into ethile ezantsi entliziyweni yam ukuba into ethile iyandixelela ndingayenza kanye ngoku ngobabalo lwakho kwaye ngoku ndamkela wena njengomsindisi wam ndiyazala zonke izinto zehlabathi kwaye ndifuna ukungena ekuphumleni kwakho kwaye ndiyakholwa ndiyakwenza kanye ngoku ndikholelwa ukuba umoya oyingcwele undizisa kulaa ndawo ilungileyo ngeli xa yonke intloko iqutyudiwe ingaba kukho nabani ovakalelwa ngalaa ndlela kanye ngoku phakamisa isandla sakho umoya oyingcwele ngoku undizisa kwindawo apho ndingayi kupholosa kwakhona uThixo akusikelele andisayi kuzenza ezi zinto iphuku lam limkile ndingaphila ngoxolo novuyo nokuzeka kade umsini ukusuka kanye ngoku ndiyakholwa uThixo uthetha nam kanye ngoku okokuba ndingayenza ukusukela kule yure ukuqhubeka ngobabalo lwakhe ningaphakamisa izandla zenu uThixo anisikelele uThixo akusikelele nenekazi eliselitsha omnye ongomnye ndiyakholwa ngoku musanukumlinga yena njengakumhla wengcaphukiso Musana ukuxika ngokuba sisiya ecaweni ngecawe okanye sigcina isabata. UPaulos wathi, nina nigcina imihla okanye iinyanga okanye nanjalo njalo, ndiyanoyikela. Umthetho unesithunzi nje sodwa sezinto ezilungileyo eziza kubakho kwaye ingenguwonqo umfanekiso wento awunakwenza umnqule agqibelele. Kodwa uKristu ukwenza ugqibelele. Ugqibelele emehlweni kaThixo ususa isono sakho ususa ukugwetywa kuwe akunike uthando novuyo lakhe ungangena kuphumlo ngoku omnye ongomnye angaphakamisa isandla sakhe athi ndikwenzile oku ya Thixo akusikelele nenekazi eliselitsha ngapha ngasekunxele kwam Thixo akusikelele indoda ehleli ngasekunene kwam ukungena ekuphumleni kwakhe icinge njengoku thandaza njengoko ndinjalo nkosi kungekho nakunye ukutahluzisa andilunganga kukho nto endingayinikeza kuwe kuphela nje bobudala obudubekileyo ubomi besono ungandamkela nam na coca khulula ngokuba ndiyathembisa ndiyakukholwa Oh, mvana kaThixo ndiyeza ngoku ndikholelwa ngoku ukuba ndigqithe ekufeni ndangena ebomini ngokuba kanye apha esihlalweni sam ndamkele wena njengomsindisi wam kwaye ndiva uxolo entliziyweni yam abahlanu baphakamise izandla zabo ingaba omnye ova ngalaa ndlela phakamisa isandla sakho ukuba akunguye umKristu mamkele yena kanye ngoku ukuba uzibiza umKristu kwaye ube ungakhange ube lolwa hlobo usengumo akukhathaliseki bobunjani ubomi obenzileyo okanye uzama kangakanani ukuzenza wena oko ukwenzayo akwamkelekanga oko yena akwenzileyo ubulungisa bakho abusayi kwamkeleka ukuba uyeka ukutshaya nje ngenxa yokuba uthe kuhle kungcono ndiyeke ukutshaya ngokuba ndizibiza umKristu uThixo akamkeli loo nto ukuba uyeka ukukhanuka abafazi ngenxa yokuba uzenza ukwenze uThixo akakwamkeli oko leyo yinto oyenzayo leyo yimisebenzi lubabalo olukusindisayo ingaba uThixo uzile kuwe aze athabathe akhuphe yonke into kuwe leyo yinto elandelayo uthi ndijoyine icawe kwaye ke kufuneka ndiziyeke ezi zinto uThixo akamkeli okuya akukho nto onokuyinikeza yena wamkela kuphela oko uKristu akunikezayo ukunika ubomi obungunaphakade kwaye wazisusa kuwe ungabamkela na bona
Your soul in the haven of rest, and leave my loneliness behind. I've anchored my soul.
Kulungi, ningaphakamisa inhloko yenu. Umyalezo ugqithile ngoku. Masinquleni njengoku. Wonke ubani ngoku ekunquleni. Ziyekelele nje, vala amehlo akho, uyawuva lo moya omnandi, olo lunqulo, umyalezo uphelile, olo lunqulo. Bangaphi abaziva kamnandi ngenene, phakamisani isandla senu, kumnandi oko, umoya othobekileyo yiloo nto. Kulani nje,